tisanawera mitse mitu yathu kwa pemphero, ine ndikufuna kuti ndiwerenge ena amawa a Mulungu. Ine nthawi zonse ndimakonda kuwerenga mawu ake chifukwa mawu anga adzalephera iwo ndi a munthu, koma mawu ake sangalephere. Ndipo inu amene mumalemba zowerenga ndi zina zotero, tiyeni tiwerenge ku Mateyu mutu wa 14 usiku uno kuyambira ndi ndime ya 22. Ndipo pomwepo Yesu anawakakamiza ophunzira ake kuti alowe mu ngalawa ndipo kuti apite patsogolo pake kumbali inayo, pamene iye analiuza gululo kuti lizipita. Ndipo pamene iye analiuza gululo kuti lizipita, iye anakwera ku phiri modzilekanitsa kuti akapemphere. Ndipo pamene madzulo anafika, iye anali kumeneko yekha. Koma ngalawayo tsopano inali pakati pa nyanja ikuombedwa ndi mafunde, pakuti mphepo inali kulimbana nayo. Ndipo mulonda wa chinayi wa usiku, Yesu anapita kwa iwo akuyenda pa nyanja. Ndipo pamene ophunzirawo anamuona iye akuyenda pa nyanja, iwo anavutika akunena, iwo ndi mzimu. Ndipo iwo anafuula ndi mantha. Koma pomwepo Yesu anayankhula kwa iwo ndi kuti, khalani achimwemwe, ndi ine, musaope ayi. Tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano kwa pemphero. Pamene mitu yathu ndi mitima yaweramitsidwa pamaso pa Mulungu, kodi pali chosowa mu nyumbayi usiku uno chimene inu mukufuna kuchidziwitsa kwa Mulungu pokweza manjano mwamba ndi kuti chikumbukiridwe mu pemphero? Ambuye ayang'ane pa inu, atichitire ife chifundo. Atate athu akumwamba, ife tikubwera tsopano mukukhalapo kwanu mwanjira ndi mu dzina la Ambuye Yesu. Podziwa ndi chitsimikizo chodala kuti iye anatilonjeza ife ngati ife tidzapempha chilichonse mu dzina lake kuti inu mudzachipereka icho kwa ife. Ife tiyoyamikira kwambiri chifukwa cha ichi, mawu sangakhoze kufotokoza momwe ife tikumvelera za izo ndi chitsimikizo chimene ife tili nacho kuti inu mukutimvetsera ife tsopano. Inu mwawaona manja amenewa Ambuye. Inu mukudziwa chimene iwa akuchisowa. Ndinu Mulungu wodziwa zonse, wamphamvu zonse, wopanda malire. Ndipo ife tikudziwa kuti inu mumadziwa mitima ya anthu. Inu munkadziwa malingaliro athu. Ngakhale ife tisanalengedwe nkomwe, inu munkadziwa lingaliro lililonse limene ife tikanadzakhala nalo, pakuti inu ndiwopanda malire. Ndipo ife tikupemphera Ambuye pa ora lino, pamene zokhumba zathu zikufikira kwa inu, muyang'ane pansi kuchokera kumiyamba Ambuye, ndipo mutengere zopempha zathu ku mtima wanu omwe Ambuye, ndipo mutiyankhe ife molingana ndi kulemera kwanu mu ulemerero. Mupereke kwa ife chokhumba cha mtima wathu. Tikudalira kuti ndi chifuniro chanu cha Mulungu. Ndipo ife tikudziwa kuti ndi chokusangalatsani chanu chabwino kuti mukachite chifuniro chanu. Tipatseni ife kutsanulira kwakukulu kwa kukhalapo kwanu usiku uno kenanso Ambuye. Chiritsani odwala, mupulumutse otayika, muwaukitse iwo amene ali akufa mu tchimo ndi zolakwitsa, ndipo muabweretse iwo ku moyo watsopano usiku uno. Mulole ife timuone Yesu. Ife tikupempha izi mu dzina lake. Amen. Mukhoza kukhala pansi. Ndife opepesa kuti ife sitinakwanitse kuwapezera malo anthu chifukwa chakupelewera kwa malo. Koma chiyambireni usiku woyamba, iwa kuti amachita kubweza gulu lochuluka la anthu, chotero ife ndopepesa chifukwa cha zimenezo. Ndipo mbale Grant basi sana mange chipinda china, mwina ku ine ndikukhulupira ndi chakumanzere kumene iye ati asunthire chipinda ichi. Wofunika, mbale wofunika lero anandifusa ine ngati ndingachipange ichi kukhala chinthu cha chaka ndi chaka kuti ndidzabwererenso ku Dallas ku mpingo wake. Kuyitanidwa kopambana ngati kumeneko mu ola lino, pamene zitseko zikutsekedwa mofulumira, ndiyeno munthuyo akufuna kuti ine ndidzabwererenso ndikudzachipanga icho kukhala chinthu cha chaka ndi chaka chochitika. Ine ndikuyamikira zimenezo. Ine ndinali ndi nthawi ya chiyanjano ndiwo mmawa uno ndi mbale Gordon Lindsay ambiri ayiwo, mbale Peregrine amene ali wothandizira wansonkhano umene ukubwera uko ku Beaumont wakhala kumbuyo kwanga kuno usiku uno. Ndipo ambiri azinzathu, mbale Don ndi mkazi wake, ndife okondwa kwambiri kukhala nawo iwo kuno. Ambuye awadalitse iwo. Tsopano usiku uno Basi ine ndakhala ndikuyesesa kuti ndiwapange mauthenga anga kukhala ophweka monga mmene iwo angakhalire kuchitira kuti ngakhale mwana akhoze kuwamvetsa iwo. Mawa masana kudzakhala msonkhano wa uvangeli ndipo ine ndikukhumba nonse mukanadzabwera. Tsopano ngati inu mudzakhale ndi misonkhano kuchali chikwanu bwanji inu mudzakhale kumene muli kumene kuli kwanu. Ife siti kufuna aliyense kuti adzachoke kutchalichi chake ku ndiyeno ngati inu mukudwala ndipo mukufuna kubwera kuti mudzapempheleredwe ndipo mpingo wanu uli ndi msonkhano mawa masana mukayankhule ndi abusa anu zokhudza izo kuchitira kuti asaganize molakwika inu mukudziwa muwadziwitse iwo kuti ife tili kuno moyanjana kuti tidzathandizire thupi lonse la Yesu Khristu limene likudzayenda kuno ku Dallas ndiko uzungulira. Chotero mawa masana ine ndikuganiza pa 2:30 ine ndidzayankhula uthenga wa uvangeli ndipo kenako ife tidzapempherera anthu onse odwala tidzatenga makhadi onse apemphero ndi zinthu zimene zasiyidwa kudutsa msabatayi ndi kudzazipempherera izo zonse mawa. Tsopano phunziro langa usiku uno lili monga ngati kasewero kakang'ono basi kwamphindi pang'ono ndipo ndiyesetsa kudzawalowetsa ochuluka mkati usiku uno monga momwe ine ndingathere pakupempherera odwala. Mutu wanga ndi musaope ndineyo, Yesu akuyankhula. Phunziro langa ndi maumboni pa nyanja. Zikhoza kukhala kuti anali mochedwa masana dzuwa liyenera kuti linali likukalowa pamene izi zinkachitika ndipo tsopano likhoza kukhala kuti linali tsiku lotentha pafupifupi monga momwe mulili muno. Chobweretsa mphepo yozizira chinafa ndipo akuchikonza ndi chifukwa chake ine ndinasintha phunziro langa kuchoka kunja uko chimene ine ndimati ndidzayankhulepo kuchitira kuti ndikhoze kufulumira ndi izo kuti inu musachite kukhala motentha monga chonchi. Msodzi wankulu uyu atatha kuona zimene zinachitika kudutsa mtsiku anakhala kumuyang'ana Yesu mutumiki wake wa ukulu. Ine ndikanakonda ndikanakhala moyo mutsiku limenelo kuti ndizimutsatira iye koma inu mukudziwa ndine wokondwa ndikadali naobe mwayi wochita chinthu chomwe chomwecho kumuona iye akuchita zinthu ndipo ndichopambana kumuona iye lero kusiyana momwe zinalili nthawi imeneyo. Ine ndili ndi chikhulupiro chochuluka mwa iye tsopano ndipo ndikhoza kukhala ndi chikhulupiro chochuluka tsopano kuposa momwe ndikanakhalira nacho nthawi imeneyo chifukwa takhala nazo zaka 2000 kuti titsimikizire kuti uthenga ndiwoona ndipo zitatha zaka 2000 iye akadaliwa moyobe akuchita chimodzimodzi basi monga iye ankachitira nthawi imeneyo. Chotero ife tili nacho chitsimikiziro chachikulu ndi maziko ochuluka achikhulupiriro tsopano kusiyana ndi momwe iwo anali nazo nthawi imeneyo chifukwa iye anangokhala munthu akuyendayenda ndicho dzinenera chakuti iye anatumizidwa kuchokera kwa Mulungu ndipo anali mwana wa Mulungu ndipo kuti Mulungu anali akutsimikizira mawu ake olonjezedwa atsiku limenelo kudzera mwa iye ndipo iwo anali mwanjira ina ndi chifukwa choti akayikire izo afioloje iwo anali ndipo inu mukuzindikira icho chinali chinthu chomvetsa chisoni icho chinali chomvetsa chisoni kwenikweni chifukwa afioloje amenewo akanakhoza kukhulupirira iwo ngati Mulungu akanapanda kuchititsa khungu maso awo. Baibulo linanena chomwecho ndipo kodi inu mukudziwa iye analonjeza kuti iye adzachititsanso khungu maso awo lero kuti iwo asakhoze kuwaona iwo iwo akanadzakhala amutu amalingaliro odzikuza okonda zosangalatsa kuposa kukonda Mulungu ophwanya mapangano otsutsa abodza osadzigwira onyoza iwo amene ali abwino okhala nawo maonekedwa awo Mulungu koma nkumakana mphamvu yake. Basi ndendende lonjezo likubwereranso kenanso ndipo iwe sungakhoze koma basi kumangwa mvera chisoni anthu ndipo kuti maso awo achititsidwa khungu kwa tsiku lino ndi malemba amene Mulungu walonjeza kuti akanadzachitika mu tsiku lino muola lino ndipo ife tikuyang'anizana nalo ndipo tikulipenya ilo ndiyeno anthu amayang'ana ndipo amagwedeza mutu wawo ndipo nkuchokapo ndikuti ine sindikuziona izo ndicho chinthu chomvetsa chisoni komabe malemba akuyenera kukwaniritsidwa izo zikuyenera kukhala mwanjira imeneyo. Chotero ophunzirawa anali atasankhidwa ndi Mulungu kodi inu munazindikira Yesu anawawuza iwo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe iye anawasankha iwo ndipo iwo anali mbeu yodzozedwa ya Mulungu. Ndi chifukwa chake pamene mavuto anadzabwera ndipo anthu ankaoneka ngati anali atamuyika Yesu pakona kuti amufuse mafunso, kunalibe funso kwa iwo. Iwo sanali kuzimvetsa izo, koma iwo anali atatsimikiza kuti asadziwe chilichonse koma iye. Inu nokha muli nawo mawu a moyo. Ndipo iwo anali otsimikizika kuti akhala ndiwo chifukwa iwo anadzozedweratu kuntchito imeneyo. Ndipo chomwe chonso izo zili lero kuti amuna ndi akazi amene anadzozedweratu ku moyo wa muyaya adzabwera ku moyo wa muyaya. Onse amene Atate andipatsa ine adzabwera kwa ine. Amenewo ndi mawu ake, ndipo amene osangalephere iwo ndi mawu a Mulungu. Ndipo ife tikuwaona ophunzira awa tsopano kuti anali ndi msonkhano waukulu tsiku limenelo kunja uko mmunda waukulu mphepete mwa phiri. Ndipo Yesu anali atawuza iwo, tsopano inu mutsogole pa nyanja mtsogolo mwa ine. Ndipo iye anali akukwera phiri yekha kukapemphera. Ndipo ophunzirawa atakumana ndi azinzawo, ine ndikukhoza kulingalira momwe iwo anamverera. Chifukwa akukumana ndi abwenzi, ndipo kenako nkusiyana nawo abwenzi. Basi nthawi imene inu mukudziwana, kenako nkumasiyananso. Ndipo izo nthawi zonse zakhala ngati zopweteketsa mtima kwa ine, kudutsa fukoli, kuzungulira dziko, kwakhala kuli kukumana ndi abwenzi, ndipo kenako nkuwasiya iwo, podziwa kuti pali ambiri amene iwe sudzawaonanso, mpaka iwe udzakumane nawo iwo pa chiweruzo. Izo zimakhala ngati zomvetsa chisoni. Ine ndikukhoza kulingalira ngalawayo ndi uta wake utakankhidwira pa gombe. Ndipo ayenera kuti anali Simoni Petro ndi manja akulu a zitho ndi mapewa amene anayikankha ngalawayo nayitembenuzira kuloza pa nyanja. Ndipo iwo onse anali akubaibitsa baibai kwa iwo amene anali pa gombe. Ndipo iwo anali kufuula, mudzabwerenso, ndipo mudzabwere ndi Ambuye kuno kudzationa ife. Ndipo mudzabwere ndi kudzakhala ndi chitsitsimutso china. Ife tadalitsika kwambiri lero, ndipo abwenzi atsopano akubaibitsa. Ndipo iye anawakweza ophunzira ena onsewo, ndipo anadzakhala pansi mwina mwake pambali pa mchimwene wake Andrea. Ndipo iwo anatenga nkhafi. Zombozo ndiye zimakankhidwa mwina ndi mphepo kapena ndi nkhafi zimene iwo amapalasa. Ndiyeno mwina mwake iwo amakhala awiri mungalawa, awiri mbali iliyonse. Ndipo iwo amati kapena awiri pa mpando umodzi kani, mwina mwake nkhafi 6 kapena 8. Amakhoza kupalasa pamodzi, ndipo mwanjira imeneyo iwo amatha kuigwira ngalawayo pa malo ake pamene namondo akuomba. Ndiye pamene mphepo ikuomba bwinobwino, iwo amakhoza kukweza chinsalu ndipo nkumayenda. Ayenera kuti anali masana otentha poyang'ana lemba chisanachitike chochitika ichi. Ndipo chotero ayenera kuti anali masana abwino kwenikweni a dzuwa otentha. Dzuwa linalili kukalowa. Ndipo iwo pamene iwo amapalasa, ndipo kenako anamasuka, ndipo anawabaibitsa anthuwo. Tikuyembekeza kudzakuonani kenanso nthawi ina pamene iwo amasunthira mkati mwa nyanja. Ndipo kulowa kwa dzuwa ndi kuwala kwa kumadzulo, ndipo kenako patapita kanthawi mdima unayambika. Ndipo iwo ayenera kuti anayamba liwiro labwinoko la kupalasako. Ndipo iyo imakhala ntchito yovuta pamene nkhafi zolemera zimenezo zilowa mu nyanja. Ndipo pafupifupi onse ayiwo anali asodzi, ndipo amuna akulu amphamvu ozolowera nyanja. Ndipo chotero pamene iwo amayembekezera kuti Yesu alowa mu ngalawayo ndi kumawatsatira iwo posakhalitsa, bwanji iwo anafika kumeneko. Ndipo iwo ayenera kuti amayenda pang'ono-pang'ono kukhala ngati ngalawa yanu ikuyamba kuyenda, ndipo kenako nkuisiya izipita. Mwina mwake Yohane wang'ono ayenera kuti anali woyambirira kuyankhula chifukwa iye anali wang'ono pa gulupo. Ndipo ayenera kukhala iye amene anati, ine ndayamba kutopa pang'ono, tiyeni tithamangepo pang'ono. Dikira miniti, ife sitikusowa kuti tithamange. Iye sanabwere panobe, chotero ife tikhoza kudikirabe kanthawi pang'ono, ndipo tizikhala ngati tikupezako kampweya kabwino. Ndipo pamene iye anakhala pamenepo ndi mutu wake utaloza pansi pang'ono, iye ayenera kuti anayambitsa msonkhano wa maumboni. Ndipo ndi zimene ine ndikufuna kuti ndiyankhulepo. Iye ayenera kuti anali woyambira kudzuka, ndipo anati, abale, zilibe kanthu kuti anthu akuti chiyani, ndi mochuluka momwe aliyense akufunira kuti asakhulupirire. Ine ndili wotsimikiza ndithudi tsopano kudutsa lero kuti ife sitikutsatira onamizira. Ife sitikutsatira china chochepera kwa Mulungu. Pakuti palibe munthu amene angakhoze kuchita chimene ye wachita lero pokhapokha atakhala Mulungu. Inu mukudziwa pamene yanatenga mabisiketi aja ndi kuwanyema iwo ndi kudyetsa 5,000 ajapo, icho ndi chinthu chodabwitsa kwambiri kwa ine. Pakanakhoza kukhala funso mpaka lero. Tsopano ine ndikungobwereza umboni wake monga momwe unalili. Koma izo zinakhazikitsa izo. Anati ine ndikukhoza kukumbukira zaka zapitazo ine ndinkakhala kumusi pafupi ndi Yorodani. Ndipo ine ndikukhoza kukumbukira ndili mnyamata wang'ono momwe amayi anga okongola achiyuda ankakonda kundinyamula ine masana ndi kundikhazika ine pa miyendo yawo ndi kumanditonthoza ine uko pa khonde pamene maluwa anali kuphukira mphepete mwa gombe la Yorodani. Ndipo iwo ankakonda kuyang'ana kudutsa chipululu kumene anthu athu anachokerako kudutsa chipululu ichi. Iwo ankakonda kundiuza ine nkhani za mu Baibulo. Imodzi ya nkhani zopambana imene ine ndikuyikumbukira inali ya mzimayi wa Chishunemu, ndi pamene mwana wake wang'ono anadzafa. Ndipo mneneli anamudzutsa mwana wang'ono uyu kenanso kwa akufa. Imeneyo imakhala nkhani yokondoweza. Koma imodzi ya nkhani zokondoweza kwambiri ndipo amayi ankakonda kundiuza ine, iwo ankati, tsopano Yohane ndiwe mnyamata wang'ono chabe, koma ine ndikufuna kuti iwe uzikumbukira pamene iwe ukukula kuti Yehova wankulu anawabweretsa anthu athu kutuluka kuchokera ku Igupto. Ndipo ife tinabwera kudutsa mchipulu chimenecho kuwoloka mtsinje kumeneko. Ndipo onse kwa zaka 40 iwo anayenda mchipulu chimenecho opanda malo oti angapezeko zovala, ndipo opanda malo oti akadyeko. Ndipo Mulungu ankavumbitsa mkate pansi kuchokera kumwamba usiku uliwonse, ndipo ankawadyetsa anthu athu mchipulu chimenecho chifukwa iwo anali pa mzere wa ntchito akumutsatira Yehova wankulu. Ndipo tsopano tsiku lina Yehova adzapangidwa kukhala thupi kuno pa dziko lapansi maonekedwe a munthu, iye azidzatchedwa wodzozedwayo Mesiya. Ndipo ine ndikukumbukira iye amakhoza kunena kuti monga mnyamata wang'ono momwe malingaliro anga achinyamata ankakonda kuganizira izo kuyesera kuti ndiziganizire izo, kodi Mulungu ankawadyetsa chotani onse amenewo anthu 2,000,000 ndi theka mchipululu chimenecho? Iye amapeza bwanji mikate yonseyo? Ndipo ine ndinkakonda kuafunsa amayi, kodi Yehova ali ndi mulu wa mauvu ni akulu mwamba mu mlengalenga umo? Ndipo iye nkukhoza kuphika bread yonseyo ndi kuthamanga naye usiku ndi kudzamuyika iye pa pansi kwa anthu, ndipo miyamba mwa Yehova ndimodzaza ndi mauvuni? Iwo amakhoza kunena kuti ayi mwana, ndiwe wang'ono kwambiri kuti umvetse. Waona, Yehova ndi mlengi. Iye samaso akukhala ndi mauvuni, iye amangoyankhula basi, ndipo mawu ake amaonetseredwa pamene iye akuyankhula. Iye ndi Yehova wankulu. Ndipo iye anangoyankhula izo, ndipo angelo amagawa pansi kwa anthu. Ndipo lero pamene ine ndinamuona iye atayima pamenepo, kodi inu munazindikira maonekedwe aja pa nkhope yake? Munalibe kukayikira mmalingaliro ake. Ine ndinakwera kuseri kwa mwala, ndipo ndinamuyang'ana iye pamene iye amatenga mkate umenewo ndi kunyema iwo, ndipo anawupereka iwo kwa atumiki ake ife kuti tiugawe kwa anthu. Ndipo kenako pamene iye anadzafikira kuti akanyeme kenanso mkate umenewo unadzakhala wathunthu kenanso. Ndipo iye anachita zimenezo mahandredi anthawi mpaka aliyense anakhuta, ndipo panali madengu odzaza anatengedwa. Ine ndikudziwa amene yosaka nakhala wochepera kwa Yehova, chifukwa iye anachita momwe Yehova ankachitira. Yehova yekha akhoza kulenga. Ndipo ine ndikudziwa kuti munthu ameneyo siona mizira, alipo mlengi mmodzi yekha, ndipo ameneyo ndi Yehova. Ndipo tsopano pa zinthu zonse zimene ine ndaziona zimene zandikhutitsa ine, ine ndikufuna kuti inu mudziwe tsopano kuti mtima wanga ndawupereka kwa thunthu. Ndipo ine ndikukhulupirira kwa thunthu kuti iye si mneneli wamba chabe. Iye ndi mneneli, koma iye ndi woposa mneneli. Iye si china chochepera kwa Yehova Mulungu akukhala pakati pathu, chifukwa iye analenga mkate, ndipo iye anali ndi zizolowezi za Yehova. Yehova. Nzosadabwitsa iye amakhoza kunena kuti ngati ine sindichita ntchito za Atate anga ndiye musandikhulupirire ine ayi. Koma ngati ine ndikuchita ntchito za Atate anga ndipo inu simungandikhulupirire ine mukhulupirire ntchitozo. Pakuti izo zikuchitira umboni za ine ndi kunena yemwe ine ndili. Zimaoneka ngati anthu akanaona chimenecho mophweka. Ndipo Yohane anakhutitsidwa kuti iye anali Mesiya, yemweyo amene Yesaya anati kwa ife mwana wabadwa, ndipo dzina lake adzamutcha wa uphungu, Kalonga wa mtendere, Mulungu wamphamvu, Atate wosatha. Ndipo Yohane anakhutitsidwa chifukwa cha zimene iye anaziona. Mnyamata wang'ono akupereka umboni wake. Pafupi nthawi imeneyo Simoni Petro anati, chabwino tsopano miniti chabe. Ngati ife titi tikhale ndi msonkhano wa maumboni, ine ndingakonde kukhala ndi china chake choti ndinene. Inu mukudziwa ine ndinali wokaikira kwambiri chinthu chonsecho pamene Andrea mchimwene wanga amene anakhala pa chitsitsimutso cha mneneri Yohane amene anachitira umboni kuti Mesiya anali kubwera ndipo iye akanadzamudziwitsa iye. Ndipo ine ndinali wokaikira pang'ono pa zimene Andrea amandiuza ine chifukwa ine ndamva mitundu yonse ya nkhani za Mesiya ndi chili chonse. Koma abale nonse inu mukuwakumbukira bambo anga wokalamba dzina lawo anali Ayonasi. Ndipo mukuwakumbukira iwo za momwe iwo anali wokhulupirira wakhama kwambiri. Momwe ine ndikukumbukirira amayi ndi adadi ndi tonse ife pamene ife tinkawedza kuti tipeze chakudya ndipo ife osagwira nsomba. Ife tikasowa mkate ndipo momwe ife timagwadira pansi ndi kupemphera kwa Mulungu, tipatseni ife zoti tigwire lero Mulungu kuti ife tikhoze kugulitsa nsomba zathu ndi kukalipira ngongole zathu ndi kukhala ndi chakudya choti tidye. Ndipo momwe ife akhoza kupita pa nyanja kuli mkuntho ndi kuyesera kukumana ndi mkuntho umenewo. Ndipo adadi, ine ndikutha kuona tsitsi lawo la imvi likulendewera pansi kunsana kwawo tsiku lina pamene iwo anakhala mphepete mwangalawa. Ndipo anayankhula ndi ine anati, Simoni, ndiwe mwana wanga wamkulu. Iwe ukudziwa ine nthawi zonse ndakhala ndikukhulupirira Simoni kuti ine ndikanadzamuona Mesiya. Anthu athu akhala akumuyembekezera iye kuyambira mu Edeni. Ndipo ife ndiwotsimikiza kuti iye akubwera. Zilibe kanthu zitenga nthawi yotalika bwanji. Izo zakhala zaka 4,000 zapitazo, iwe ukutero, koma ine ndikukhulupirira kuti Mesiya adzabwera. Ndipo Muyuda aliyense wakhala kukhulupirira kuti iye akanadzamuona Mesiya mukambado kake. Ine ndikuyembekeza kuti ndidzamuona iye mukambado kanga. Koma zikuoneka ngati ine ndikukalamba tsopano. Ine ndikuyenera ndisiye zapa nyanja, ndikumakhala ndikupweteka ndi zowawa zanga. Ine mwina mwake sindidzamuona iye munthawi yanga. Koma mwina mwake iwe udzatero mwana wanga. Ndipo ndikufuna kuti ndikuphunzitse iwe mumalemba. Mwana, Mesiya asanafike poonekera, padzakhala mitundu yonse ya zinthu zikuchitika, mitundu yonse ya zinthu zabodza. Chifukwa Satana adzachita zimenezo kuti adzaononge chikoka cha Mesiya weniweni pamene iye azidzabwera. Izo nthawi zonse zakhala zili mwanjira imeneyo. Zidakali panobe mwanjira imeneyo. Ndiyeno ife tikupeza kuti iye anati, ine ndikukumbukira, iye anayika mkono wake mondikumbatira ine, anati, mwana, pali njira imodzi yokha imene iwe udzakhoze kumuzindikira Mesiya ameneyo. Tsopano ife takhala zaka 100 opanda mneneri aliyense. Malaki anali mneneri wathu wotsiriza. Izo zakhala zili zaka 400 zapitazo, takhala tili opanda mneneri. Koma kumbukira, Mose anatiuza ife mumalemba kuti pamene Mesiya adzabwera, iye adzakhala mneneri. Pamene iye adzafika poonekera, ife Ayuda timaphunzitsidwa kuti tizikhulupirira mneneri. Ndipo ulendo wa Mesiya pa dziko lapansi ndi mawu olankhulidwa a Mulungu amene iye anatilonjeza ife. Ndipo mawu nthawi zonse amabwera kwa mneneri. Ndipo mneneri amawatsimikizira mawu amenewo. Iwe usadzayiwale konse zimenezo mwana. Pakhoza kukhala zinthu zazikulu zikuuka, pakhoza kukhala kutengeka kwa kukulu ndi zinthu zazikulu. Koma kumbukira, Mesiya adzakhala mneneri. Chifukwa ife tikudziwa kuti Mulungu sama sintha konse njira yake. Ndipo iye anati Mesiya akanadzakhala mneneri. Chotero ukumbukire mwana, aneneri ndi iwo amene amakhala ndi mawu a Ambuye. Ndipo Mesiya akadzabwera, iye adzakhala mneneri. Ine ndikukhoza basi kumvererabe dzanja lake, anatero Simoni. Momwe iye analikira ilo mondikumbatira ine. Ndipo Andrea analatayima pamenepo akuchapa ukonde pa nthawi imeneyo. Iwe ukukumbukira zimenezo Andrea?
inde Simoni, ine ndikukumbukira zimenezo.
Ndipo Andrea akuyesetsa kuti anduze ine kuti Yohane uyu anali mneneri.
Ine ndinali ndi zinthu zina zoti ndizichita, ndimaina kuti ndizigulitsa nsomba ndi zinthu.
Chotero abambo anamwalira kwa Zaka.
Koma ine ndakhala ndikuchisunga chimenecho mmalingaliro mwanga. Adadi anati, Mesiya uyu adzakhala mneneri wozindikiritsidwa mwa malemba. Ndipo musayiwale zimenezo, chifukwa iwo ndi mawu olankhulidwa a Mulungu. Ndipo mawu amenewo nthawi zonse akhala kubwera kwa aneneri amene amawazindikiritsa iwo, kapena amaonetsera chimene chinalonjezedwa kwa mbadowo. Ndipo tsopano Simoni tsiku lina anati, iye anati, inu mukudziwa Andrea anandipempha ine kuti ndipite ku msonkhano. Ndipo ine ndinapita kumusi uko ku msonkhano kumene munthu uyu Yesu analiko. Ndipo ine ndinali nditamva mitundu yonse yamphekesera, panali Yesu yemwe anadzukapo, iye asanakhalepo, amene analonjeza kuti anali wina wake wamkulu, anatsogolera 400 kuti atuluke, ndipo iwo onse anawonongeka ndi zina zotero. Ine ndinkaganiza iye anangokhala basi mmodzi wa mtundu umenewo, ndi mtundu wina wake wakutengeka kwakukulu kwa chitsitsimutso china, kapena chipembedzo china chake chachikulu chimene iwo akanatadza chipange. Koma tsiku lina ine ndinaganiza ine ndipite ndi Andrea kuno mchimwene wanga. Ndipo ine ndikukhoza kulingalira pa nthawi imeneyo ngalawa inayamba kugwedera, wina wake anayamba kufuula. Ndipo iye anati, khalani pansi, musayigwedeze ngalawayi, tadikirirani miniti, khalani bata. Ndipo iye anati, inu mukudziwa pamene ine ndinapita kumeneko, ndipo nkuyenda kukafika pamaso pa iye nthawi yoyamba, iye anandiyang'ana ine molunjika mmaso, ndipo anandiuza ine dzina langa. Iye anali asanandionepo ine mkale lomwe. Iye sanangondidziwa kokha ine, koma iye anawadziwa abambo anga au Mulungu wokalamba aja, amene amandilangiza ine mmalemba. Ndipo ine ndinadziwa kuti ameneyo anali Mesiya uja. Izo zinakhazikitsa izo kwa ine pomwe apo. Anali ameneyo. Izo zinandipangira ubwino ine. Ayenera kuti anali Filipo anati, kodi ine ndinganene mawu apa? Tsopano iye anati, mbale Nataniele usalole ichi chikupweteke iwe, chifukwa iwe ukudziwa ife tinawerenga mipukutu kwa zaka ndi zaka zachimene Mesiya akanadzakhala. Koma pamene ine ndinamuona iye akuchita zimenezo, ine ndinanyamukapo ndipo ndinadzaka mutenga mzanga apa Nataniele. Ndipo pamene iye anadzafika kumeneko, Nataniele anati, ndilole ine ndinene izo, ndilole ine ndinene izo. Oh, inu mukudziwa pali china chake chokhudza pamene Yesu akuchitira iwe china chake, iwe basi sungangokhala du. Iwe amafuna kuti uchinene icho iwe mwini. Kodi sikulondola uko? Ngati chili china chake chenicheni, iwe mangoyenera kuti uchinene icho. Pamene yana ndidzadza ine ndi mzimu woyera, ine ndimafuna kunena zokhudza izo. Ine ndimafuna kuti wina wake adziwe za izo. Osati wina wake anene izo, ine ndimafuna ndinene izo ine mwini. Ndipo ine ndikungolingalira Nataniele anangotengeka yense, ndipo anati, inu mukudziwa, ine ndikufuna kuti ndinene ichi. Ine ndinali okaikira pang'ono za iwe Filipo, pamene yona nduza ine ndinakufusa iwe, kodi chinthu chabwino chili chonse chingachokere Nazareti? Ndipo iwe unandipatsa ine yango labwino limene munthu aliyense anayamba wakhalapo nalo. Bwera udzaone. Izo zimagwira bwino ntchito lero uko mkulondola. Musamakhale ku nyumba ndikumatsutsa, muzibwera kudzafufuza nokha. Mwaona? Anati, kodi chabwino chilichonse chingachokere ku Nazareti? Anati, bwera udzadzionere wekha. Ndipo iwe ukudziwa zimene iwe unandiuza ine. Ndipo pamene ine ndinadzayenda kufika mukukhalapo kwake, ndipo iye anandiuza ine kuti ine ndinali mheberi wa Chiisraeli. Ndipo ine ndinali munthu wona mtima. Ine ndimadziwa zimenezo. Koma ine ndinadabwa, izo zingatheke bwanji? Iye ankaoneka ngati munthu wamba. Ine ndimayembekeza kuti Mesiya adzatsika pansi pa makonde a golide kuchokera kumwamba, kutsika pansi kudzafika kulikulu la chipembedzo kuno ku Yerusalemu, kudzatulukira ndikuti akayafa ine ndafika. Koma iwo anapeza kuti iye anabwera kuchokera ku Nazareti, kuchokera ku banja losauka, ndipo makamaka anali ndi dzina lakuda kunsana kwake ngati mwana wapathengo. Apa iye anaima atavala zovala zawamba, osati ngati wansembe kapena wina wake, basi munthu wamba. Ndipo ine ndinaganiza pamene ine ndinadzafika pamenepo, ameneyo zingatheke bwanji kukhala Mesiya? Atavala chovala chimodzi chakale, iye anali atachivala kuyambira iye ali mnyamata. Ndipo apa atavala chovala chomwecho, ndipo tsitsi lake likulendewera pansi kunsana kwake, ndipo ngati munthu wamba apa nseu. Ndipo iye anandiyang'ana ine pankhope, ndipo anati, Filipo, asana kuitane iwe pamene iwe unali pasi pa mtengo, ine ndinakuona iwe. Izo zinakhazikitsa izo kwa ine, ine ndinadziwa mwamawu kuti ameneyo anali Mesiya, ameneyo anali iye.
ndipo ngalawayo iyenera kuti inagwedezeka ndipo msonkhano wa maumboni unali ukupitirira. Oh, ndi nthawi yopambana bwanji imene wanali nayo pa nyanja pamenepo. Basa mangokhala ndi nthawi yopambana. Andrea anati, ine ndikufuna kuti ndinene china chake. Chimene chinakhala ngati chinandidodometsa ine kwa kanthawi pang'ono. Inu mukukumbukira pamene ife timapita ku Yeriko, iye anati, ife timayenera tipite ku mtunda, ine ndikuyenera kudutsira ku Samaria. Chotero iye anakwera kupita ku Samaria ndipo ali uko ku mzinda wa sukari, pamene iye anati tumiza ife tonse kuti tikagule zitumbuwa ku mzinda. Oh, inde, ine ndikukumbukira zimenezo, chabwino onse ayo, inde. Ngalawayo inali kungogwedezeka, aliyense akukhala ndi umboni wodabwitsa chitatha chitsitsimutso. Chotero iwo anali ndi msonkhano wa maumboni uwu, ndipo iye anati, inde, ndipo inu mukukumbukira ife tinadzazembera, ndipo chodabwitsa kwa ife tinamuona mbuye wathu akuyankhulana ndi wachiwerewere wodziwika. Ife tinaganiza izo ndi zoyipa. Tamuonani iye apo akuyankhulana ndi mkazi wang'ono uyu, ndipo anati chotsapo ife, ndipo apa ndi uyu apa ali ndi mkazi wambiri yoyipa uyu wakhala apa. Kumbukirani ife tinali titangoima kuseri kwa tchire, ndipo ife tinkamvetsera kuzokambirana zawo. Ndipo ife tinamumva iye akunena kwa iye, mkazi, pita ukamutenge mwamuna wako ndipo ubwere kuno. Ndipo ife tinati, chabwino, mwina make ife talakwitsa, mwina make mkaziyo anali wokwati wa movomerezeka. Ndipo iye anamuyang'anaso iye pankhope, ndipo anati, bwana, ine ndilibe mwamuna aliyense. Inu mukukumbukira momwe mitima yathu inaswekera, mesiya wathu wamkulu amene ife tinali naye chidaliro, apa wagwidwa mubodza. Zikutsutsana, chifukwa iye anati, pita ukamutenge mwamuna wako. Ndipo iye anachita umboni kuti iye analibe mwamuna. Tsopano izo zamubwerera iye. Mukukumbukira momwe ife tonse tinaoneka odabwitsidwa ndipo tinabanika nazo kulephera kupuma. Inde, ine ndikukumbukira zimenezo. Ndiyeno inu mukukumbukira mawotsatira? Iye anati, iwe wanena zoona, chifukwa iwe wakhalapo nawo 5 ndipo amene iwe ukukhala naye tsopano si wako. Oh, inu mukukumbukira msonkhano wa umboni kuseri kwa tchire. Mai, mwaona, inu simungamupinde iye. Iye ndi Mulungu. Oh, Simona anati, izo zinango, Andrea anati, izo zinakhazikitsa izo kwa ine. Bartumeo anati, dikirani, ine ndikufuna ndikepo umboni, kodi ine ndingatero abale? Oh, chabwino, ine ndikuganiza iwe ukhoza, ife tili ndi nthawi yambiri, iyesa anabwere bekuno, chotero ife tingo palasa pang'ono, pitirira Bartumeo. Chitira umboni. Chabwino, chimodzi cha zinthu zopambana kwa ine, inu mukukumbukira mlongo wathu kumusuko ku Yeriko ochedwa Rebeka. Inde, ndipo mwamuna wake anali ndi malo odyera kumusuko. Aha, ndipo iye anali munthu wa malonda, ndipo dzina lake anali Zakeyu. Inde, ine ndikumukumbukira iye bwino. Inu mukukumbukira, iye anali mmodzi wa azilongo athu. Iye anali atakhulupirira pa Ambuye, ndipo iye anali ndi mantha kwambiri kuti Zakeyu azilola zonse kuti zimudutse wopanda kumuvomereza Yesu. Ndipo Zakeyu anali bwenzi wabwino kwambiri kwa wansembe kumeneko. Ndipo chotero iye anali kupemphera kuti china chake chichitike kuti maso ake afike potseguka. Ndipo iye azindikire kuti uyu anali Ambuye. Awa anali mawu otsimikiziridwa a Mulungu atasandulika thupi pakati pathu. Ndipo ife tinayesetsa kuti timuze iye, kumuza iye za momwe Yesu ameneyo wa ku Nazareti amadziwira zisisi za mumtima, akuonetsera kuti iye anali mawu, chifukwa mawu amazindikira maganizo a mumtima. Zankutu, iye anati, ine ndimakhulupirira wansembe, zimene wansembe amanena zimandikwanira ine. Chifukwa iye anali wa onse a madongosolo a mumzindawo akiwanisi ndi china chilichonse, inu mukudziwa, chotero iye zinali ngati zovuta kuti iye azisiye izo. Chotero Rebeka anatipempha ife tonse kuti tizipemphera. Ndipo nthawi iliyonse ife tikafika pa nkhani yakuti iye ndi mneneri, iye amati zankutu, wansembe amati iye ndi Belezebule, iye ndi mdyerekezi, iye amachita zimenezo mwa mphamvu ya mdyerekezi. Ndipo iye basi ndi wowerenga maganizo, ndizo zonse zimene zilipo kwa izo, palibe kanthu kwa izo. Chotero kulibeko chinthu choterocho mutsiku lino. Ife sitinakhale na waneneri kwa zaka 100, ndipo zingatheke bwanji kuti munthu ameneyo wopanda nkomwe khadi la chiyanjano, iye angakhale bwanji mneneri? Oh, sizingatheke kuti iye angakhale chinthu choterocho. Koma inu mukudziwa, Rebeka makakamirabe mkazi wake ndi kupemphera. Ndipo mmawa wina pamene Yesu amabwera mu mzindawo, chabwino kenako ife tikupeza kuti Rebeka anatiuza ife kuti Zakeyu wapita ku nseu kuti akamuone iye. Chotero iye sanka kurupilia kuti iye anali mneneli. Chotero iye anati, ine ndikango muona buno buino iye. Momwe iye anachitira umboni kwa ife kumaloje la tsiku lina pamene ife tinali kuja. Chotero iye anakwela mtengo wa ntundu, ndipo anati, inumukudziwa jani, ine ndingo zizimba itza ndeka mwambamu uno kuti iye asateku ndiona ine. Ndine mtu wangono muli monse, wanfupi kwa mbili, ndipo ine sindi ngate kumuona iye pansi pamenepo muchiguru. Chotero ine ndingo kwela mwambamu uno mtengo, ndipo iye anapita pamene ziwiri, ntambi ziwiri zima kumana. Ndipo pamenepo iye anakala pansi pantambi zimenezi. Ameneo ndi malabu ino baso, kalapo ndiku maziwelenga izo mofasititsa. Pamenepo ndi pamene njira ziwiri zima kumana. Yako ndi ya Mulungu. Malingaliro ako, icho ndi chinthu chabwino kuchiganizira mofatsa. Chotero iye anati, inu mukudziwa jani, iye ayenera kuti ndi mneneri. Iye akhoza kukhala, izo zikhoza kukhala zotheka kuti ine ndikulakwitsa. Chotero ine ndikukuwuzani inu jani, ine ndimuyang'anitsi chabwino iye. Ndipo iye sandidziwa ine. Chotero ine ndingotenga masamba onsewa ndikuwakokera mkati monga chonchi, mondikutira ine. Ndipo ine ndidzizimbaitsa ndekha kuti iye asandione ine nkomwe. Ndipo ine ndizimuyang'anitsitsa iye pamene iye akudutsa. Ndipo ngati iye saoneka kukhala mtundu wa munthu wolondola, ine ndimuza iye za kukhosi kwanga, nditakhala pamwamba pano mu mtengo uno. Chotero iye anayang'anitsitsa ndipo anali ndi tsamba loti azikhoza kukweza ndikumamuona iye pamene iye akubwera mokhota pakona. Ndipo pamene iye anabwera moyandikira pakona, akuyenda chotsika mu nsewu, inu mukudziwa, akuyang'ana mbali ndi mbali, ndipo akuphunzira kuti imani mbali, ine ndikupepesa. Ndipo anthu ali ndi ana odwala ndi zinthu, ine ndikupepesa, Ambuye atopa kwambiri, msonkhano waukulu uja usiku wa thawi, ndipo mwaunjonda, kodi inu mungathe kuima pambali ndi kumulola iye kuti adutse? Chabwino, iye ali pa ulendo wake akupita ku mzinda, ndipo chonde, kodi inu mungaime pambali? Ndipo Zakeyu atakhala mwamba umo mu mtengo akuyang'ana pansi pa iye. Ndipo Yesu anafika molunjika pasi pa mtengo, anadzayima, anayang'ana mwamba ndipo anati, Zakeyu, tsika pansi kuchokera mmenemo. Ine ndikupita kwanu ndiwe lero, kuchakudya cha madzulo. Izo zinakhazikitsa izo kwa ine. Iye anadziwa kuti iye anali mwamba umo, ndipo anali dziwa dzina lake limene iye anali. Izo zinakhazikitsa izo. Uyo ndi Mesiya kwa ine. Inde Bwana, chifukwa ife tikudziwa Mesiya amayenera kudzachita zimenezo. Ndithudi. Chotero iye anapita kwawo ndiye anati, tsiku limenelo kuchakudya cha madzulo. Inali nthawi yopambana bwanji imeneyo inali. Ife tikukumbukira zimenezo. Inu mukudziwa, iyo ikuyenera kukhala kuti inali nthawi imeneyo, msonkhano wa maumboni ukupitirira. Inu mukudziwa, ophunzira awa ali uko pa nyanja akuchitira umboni, ziyenera kuti kunali uko mu mdima wa usiku kwina kwake, uko kumpoto kumeneko, kuti Satana ayenera kuti anasunthira chakuphiri ndipo anadzayang'ana pansi. Iye anayang'ana mu msonkhano wa maumboni umenewo. Ndipo iye anapeza kuti iwo anapita opanda iyeyo. Pamenepo panali mwayi wake. Mwaona, ine ndikuganiza kuti chochitika chimenecho changobwerera kenaso basi, chadzazibwereza chokha. Iwo anali mukutengeka kwa chitsitsimutso, iwo anali atapita opanda iye. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ndizo zochuluka za zimene zachitika kwa ife lero. Kuti mu ola lino la chisokonezo, ndipo chitatha chitsitsimutso chachikulu ichi chimene ife tachitira umboni. Icho chasesa kuzungulira dziko. Fuko lililonse lamangapo moto wa chitsitsimutso. Ndipo ukuyaka. Misonkhano yayikulu ya machiritso, anthu kumalandira mzimu woyera mwa mateni a masauzande kuchulukitsa masauzande. Ndipo mukutengeka kwa izo, monga ngati ophunzira amenewo ankachitira umboni za chimene iye anachita. Ndipo ife tinamuona iye akuchita ichi. Ndipo ife tinamuona iye akuchita icho. Ine ndikukhulupirira ife tachokapo monga iwo opanda iye. Ife tachoka pamwayi waukulu wamphamvu umene chitsitsimutso chapereka. Ife tachokapo pamwayi wopanga ndalama zambiri, mipingo, kumanga zinyumba zazikulu, malo akulu amadola mamiliyoni, masukulu akulu, madongosolo amaphunziro, ndikupanga chipembedzo chathu kukula. Ndiponso kumakhala ndi madongosolo athu achikominisi, kutsutsa achikominisi, ndizo zonse zimene ife timaziyankhula lero. Ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa, Satana wationa ife pa madongosolo athu otsutsa chikominisi, pa madongosolo athu akulu achipembedzo, ndi pa yathu ya mamiliyoni ochuluka ndi zina zotero monga iwo ali nazo.
Ndipo ife tachokapo opanda misonkhano ya chikale ya mapemphero ndi ubatizo wa mzimu woyera utabweleranso kufikira kuti moto ukuzilala. Iwe ukhoza kufula mokweza ndi kuyesetsa kuti uwatengere anthu kuguwa ndipo iwo amangoyenda ngati kuti iwo anali pafupifupi akufa kuopa kuti abwere. Ndipo kenako nkupempha zitumiki kuti abwere ndi kudzapemphera nawo iwo, oh nchifukwa chiyani iye anandifunsa ine? Ndipo iwo amagwada pamenepo, ndipo iwe umalephera nkomwe kuti wafikire iwo. Ndipo iwo amaima pamenepo basi kwa maminiti pang'ono akukuyang'ana iwe, ndipo nkubwelera kukakhala pansi mmipando mwawo. Kwa ine moto wazilala, china chake chachitika. Mvetserani, chimene ife tikusowa ndi chitsitsimutso chimene ochimwa akayang'ana pa Khristu azilapa kumathamangira kuguwa ndi manja awo atakweza mmwamba akufuula kufuna chifundo ndipo mpingo wonse nkukhala pa moto ndi ulemerero wa Mulungu. Kutengeka kwathu ndi mwaiwoti zipembedzo zathu zikule. Ife tamanga masukulu akulu kuti tizowaphunzitsa atumiki athu ndi kuwatumiza iwo kutali ndi Mulungu kuposa momwe iwo analili pachiyambi. Mulungu samadziwidwa ndi maphunziro, iye samadziwidwa ndi zau Mulungu. Mulungu amadziwidwa ndi chikhulupiriro. Inu simungathe kumufotokoza Mulungu, iye ndi woposa kufotokozedwa. Taonani zimene izo zachita. Ife anthu achi Pentekoste, amene tinali a Pentekoste, akazi athu adula tsitsi lawo akuzipentapenta. Amuna athu akuziloleza zimenezo. Azitumiki athu akuziloleza zimenezo. Iwo akuopa kuti anene china chake cha izo. Mpingo uwachotsa iwo ngati iwo atatero. Oh, ngati ife sitikusowa kukonza mnyumba kuchokera kuguwa kupita pansi. Izo ndi zochititsa manyazi. Ndi cha manyazi. Mwamuna wina anabwera kwa ine osati kale kwambiri ndipo anati, Mbale Branham, anthu amakukondani inu. Koma anati, inu nthawi zonse mumakhala mukuwakalipira iwo. Mumawakalipira akazi amenewo zokhudza kukhala ndi tsitsi lalifupi ndi zinthu ngati zimenezo. Ine ndinati, Baibulo linati izo ndi zamanyazi kuti iye akhale ndi izo. Iye samulemekeza mwamuna wake pamene iye achita izo. Ndipo icho ndi mwantheradi chizindikiro chakuti inu mwachoka pamaso pa Mulungu. Kumbukirani, munkhani ya Samsoni, tsitsi lalitali chinali chizindikiro cha unaziri kuti iye anali atachoka kwa dziko wapita kumawa a Mulungu. Ndipo pamene iwe umeta tsitsi lako akazi, iwe umakana chizindikiro cha unaziri. Inu mwapita ku Hollywood malo mobwelera ku Baibulo. Baibulo linati muwalole iwo akhale osameta. Mwaona, izo ndi zamanyazi. Ndipo azitumikisane na kali konse kokhudza izo. Munthu uyu ananena kwa ine, bwanji nosawasiya okha akazi amenewo. Anati, iwo amakutengani inu ngati mneneri. Ine ndinati, ine sindinanenepo kuti ine ndinali mneneri. Anati, iwo amakutengani inu monga chomwecho. Muziwaphunzitsa iwo momwe angalandirire mphatso za uzimu ndi kuchita china chake. Inu mukuyenera muziwaphunzitsa iwo zinthu zazikulu, zinthu zapamwamba. Ine ndinati, ine ndingawaphunzitse bwanji wa algebra pamene iwo sangathe nkomwe kuphunzira ma ABC awo. Momwe angakhalire akhalidwe za izo. Iwe ungazichite motani izo. Eya, upite ku chinthu choyambirira. Chaka ndi chaka kudutsa fuko ndipo izo zikuipira ipirabe nthawi zonse. Pali china chake cholakwika pena pake, izo sizili choncho ndi mawu. Nzosadabwitsa sitingakhale ndi moto wa chitsitsimutso kuyaka. Ife tikusowekera nthawi yosesa mnyumba. Mulungu sadzachita konse zimenezo kufikira ife titabweleranso. Ife tikusowekera nthawi yosesa mnyumba. Ndipo amuna inu, mukuwalola akazi anu kumachita chinthu ngati chimenecho, kumavala akabudula. Amenewo sa Methodist, Baptist, amenewo ndi a Pentecoste, uko nkulondola. Maonekedwa awu Mulungu, mbado wa mpingo wa Laodikaya, wofunda. Pentecoste mwadzina, ndizo zonse. Pentecoste si dzina, icho ndicho kuchitikira cha ubatizo wa mzimu woyera, umene umawatsuka anthu. Nzosadabwitsa ife tikulephera kukhala ndi misonkhano ya machiritso yayikulu ndi zinthu. Pali china chake chalakwika pena pake. Ndi Satana anationa ife uko tikuyesera kuti chabwino ife tikanena chilichonse chokhudza izo, iwo asintha umembala wawo. Kumbukirani, iwe sumawasasatitsa Khristu. Akhristu ndi olimba. Iwo ndi amuna ndi akazi a Mulungu amene amamuyimirira Mulungu posawerengera za chilichonse chimene aliyense akuyenera kunena.
Iwe sumaso wakutu uzichita kuwapempa iwo, ndikuwasa satitsa iwo, ndikuwatira iwo zonungira, ndikuwapembezera iwo. Zimenezo ndi mbeu zochita kutiriridwa, mbeu za hybrid. Izo si zabu inonkomwe. Izo si zizabeleka konse kali konse. Zikundikumbutsa ine ngati iyo posa jedwa apaikala nthawi yoyikira mazira. Ine ndinazindikira mbalame za zing'ono lero kumene kompeta za zing'ono zikutolera mapesi muchisa chawo. Sipatenga nthawi izo zikhala zikumbatira. Kwapanga mazira awa ang'ono kuti aswe. Inu mukudziwa mbalame ya ing'ono ikhoza kukhala ndi chisa cha mazira ndipo iyo ikhoza kukhalira pa chisa cha mazira chimenecho. Ndipo iyo imawatembenuza iyo maminiti pang'ono aliwonse kutenga mapazi ake ang'ono ndikuwatembenuza iyo ndikukhalira pamenepo. Tsopano ngati awasiya kuti mazira amene wazizire iwo atatha kutenthetsedwa iwo sadzagogomola. Ndipo iye amangoulukapo ndikukakhala ndi chakudya chodzadza kamwa ndikubwereranso pa iwo kenanso. Ndipo inu mukudziwa mayi wokalamba ameneyo wambalame iyakhoza kukhala pamenepo pa mazira amenewo ndikumawatembenuza iwo maminiti awiri aliwonse ndipo sati ngakhale kudzipereka sembe ndi kusala chakudya kufikira kuti amakhala wosauka kwambiri kulephera kuti achoke pa chisapo. Koma pokhapokha ndiye mayi ameneyo wambalame atakumana ndi mbalame yayimuna, mazira amenewo sangagogomole. Zilibe kanthu chiyani mmene iwe ungawasamalire iwo ngati ana, iwo sangagogomole. Iwo akhalabe muchisamo ndipo nkumavunda. Ndipo ngati inayamba yakhalapo nthawi imene Pentekoste ikuyenera kukumana ndi mwamuna Yesu Khristu, chifukwa ife sitili ndi kanthu koma chisa chodzadza ndi mazira ovunda. Nkumakana chikhulupiriro, nkupita mu Ecumenical Council, ndikumazitchula izo zinthu zazikulu, kukakhala pambali pa papa, ndikumati izo ndi zauzimu. Vuto ndi chiyani ndi dziko, inu anthu achi Pentekoste? Kodi inu simukudziwa kuti Bible nayankhula zinthu zimenezo zikanadzachitika? Ndipo ife timafuula chifukwa a Methodist nda Baptist akubweramo, ndiyeno zinthu zina zonsezi monga choncho. Kodi inu simukuzindikira kuti pamene namwali wogona anabwera kudzagula mafuta, limenelo linali ola lomwelo limene mkwatana dzabwera, ndipo iwo sana wapeze mafuta? Inu mukudziwa mkwatulo dzabwera mwachisisi kwambiri ndikumapita zina za nthawizi, inu simudzadziwa nkomwe kuti zachitika, iwo udzakhala utapita, ndipo inu mudzadabwa chimene chachitika. Monga Yohana anabwera pa dziko lapansi, ndipo iwo anati kwa iye, anati chabwino, Bible linati Eliya akuyenera kubwera poyamba, iye anati, iye anabwera kale ndipo inu simunazidziwe izo. Chotero izo zidzakhala tsiku lina. Iwo adzati, ine ndimaganiza kuti izi zimayenera kuchitika nthawi ya chisautso isanafike. Ine ndimaganiza mkwatulo umayenera kuchitika. Mawu akhoza kudzabwereranso. Izo zinachitika kale ndipo inu simunadziwe izo. Izo zikhoza kukhala kuti nthawi yatha kuposa momwe inu mukuganizira. Oh, dzukani mpingo! Ine ndibwino ndizisiya zimenezo. Ine sindinabwerere kuno chiphunzitso. Ine ndinangoganiza kuti ine ndingolowetsa mkati zimenezo kuti inu mukakhale nazo izo pambali. Kumbukirani mbale, Satana wawaona madongosolo akulu awa, chali chichina chikuyesetsa kuposa chinacho, chipembedzo chimodzi kumayesetsa kuposa chinacho, kubalira umbuli wonse ndi kuwapatsa iwo mayeso akuwerenga maganizo, kukhala ndiwo werenga maganizo amuyese munthu asanapite ku minda ya utumiki. Pentekosite, ayi amenewo sachi Presbyteria, amenewo ndachi Pentekosite, kuyesa ubongo. Kumafunikira kwa gulu lina la anthu achi Pentekoste, gulu lalikulu, mamishonari asanapite kumunda. Nanga bwanji wakanakhala ndi kupimidwa ngati kumeneko, iwo anali ndi kupimidwa. Iko kunali kupimidwa kwa chipentekoste pachiyambi, pamene iwo anadikirira muchipinda cha pamwamba mpaka mutabwera moto kuchokera kumwamba ndi mphamvu ya Mulungu, kumeneko kunali kupimidwa. Osati zachidziko zina, wowerenga maganizo oledzera mwatheka atayima pamenepo, akuyesera kuti apime maganizo ngati inu mwatengeka pang'ono kapena china chake kuti inu nonse ndiothedwa. Pamene izo mwamteradi zimatsimikizira kuti munthu amene ali wa uzimu kwambiri amakhala wa manjenje, iye akuyenera kukhala muchochitika chimenecho kuti alowe mwa iwo. Chotero ndi zimenezotu, mwaona, ndipo kumangosokoneza zimene Mulungu wayesetsa kuti azichite kwa zakazi, ndi kubwerera mozungulira ndi madongosolo awo ndi zazikulu zawo. Iwo amatengeka akawaona anthu ambiri atasonkhana pamodzi, kumati ngati ine ndingawapange onse ayiwo kukhala assemblies, ngati ine ndingawapange onse ayiwo kukhala oneness, ngati ine ndingawapange onse ayiwo kukhala amethodist. Amethodist akuyesetsa kuti awapange onse ayiwo methodist. Abaptist akuyesetsa kuti awapange onse ayiwo baptist. Apentekoste onse pentekoste. Oh, inu simunga koza kuchita kari konse za izo. Mulungu anawa joza iyo kuyambila manzipa zikola pansi. Ifeti kuyenera kulari kila utenga. Ndizo zonse. Koma madongo soro atu hakuru. Ifeta pita opanda moto umeneo. Ifeta choka hapo ndipo takazipangira toka moto zipangira monga izo zinaliri. Ndipo achikominis atu tsopano ifeti kuchita manta kwa mbili. Chikominis chalo amo. Kodi chiti chichitike ndichiani. Koma inu mkudziwa chintu chachikuru si chikominisi. Inu mundirole inendikuze ni inu zimenezo tsopano. Inesindi kuchita manta ndi chikominisi. Koma chimene inendikujiwopa inu achipentekoste ekumeniko kanso iyi kutengani inu. Ndicho chintucho. Icho chipanga chilemba cha chilombo ndipo inu mukuyenera kulowa mmenemo chifukwa ndinu bungwe inu mukuyenera kulowa mkati kapena kuturukamo. Ndicho chintucho. Ndipo munthu aliyense wabwino wanzeru wauzimu akudziwa zimenezo. Ife tikusowa maumboni ena apa nyanja. Ife tikuzipeza izo tsopano. Ndipo achipentekoste athu akungomeza izo. Mbedza chingwe ndicho mizira. Chidzakhala chinthu chapa mwamba bwanji icho. Pamene a Methodist, a Presbyteria, Lutheran, mpingo wa Kristu ndi a Pentecoste. Inu muyenera kukana, kukana chiphunziso chanu chapa mwamba cha utumwi kuti mukakhale mmenemo. Iwo adzayenera kuchita chimodzimodzi. Inu simudzakhala ndi kali konse kochita muzimenezo. Izo zonse zikugwirizana ndi Roma ndende basi chimene chatsimikizilidwa. Lemba linanena chomwecho. Vuto ndi chiyani ndazilali kamene ama zilekelela zinthu izi kuti zifike muchikhalidwe ichi. Popanda kuwachenjeza anthu, Mulungu adzawafusa mmanja mwawo. Munthawi kumene iyi ya mavuto, iwa anali mavuto, iwa anali. Chikomini sisi chikulowamo, ndiye kuminiko kanso imene iti zameze gulonselo. Ndipo kumbukirani, pamene inu mukuti sisi zatero, izo zikuchitika ndiye nthawi idzakhala itata. Inu mudzakhala mutatenga chilemba cha chilombo. Inu mudzakhala wachimenecho pamenepo. Inu kulibwino mupite kumene inu mungachoke kwa icho tsopano. Inde Bwana, musindikizidwire mu ufumu wa Mulungu. Thupi la Kristu ndi thupi la chinsisi la Kristu. Limene labatizidwa mwayiro mwa mzimu woyera. Osati kujoina mwayiro, kutengedwera mwayiro, kuyankhulidwira mwayiro, kuyankhula mmalilime polowa mwayiro, kufula polowa mwayiro. Iwe umabadwira mwayiro mwa mzimu woyera. Uko nkulondola. Ndithudi. Tsopano ife tikuzindikira zinthu izi, mavuto amabwera mwakamodzi. Oh, ndielekeza nanga na pamenepo ndipo anati, aha, iwa yamba kunyanyara. Iwa ali kumeneko akungolumpa lumpa, akufula, akukhala ndi nthawi yopambana. Inu mukudziwa chani, pakali pano ndi nthawi yanga kuti ine ndiwamize iwo. Ine ndikawapezeketsa iwo pano. Chotero iye anakwera pamwamba pa phiri ndipo anayamba kupemelera mpweya wake wachiphe. Masiku azozizwitsa anapita. Kuonjezera apo ine ndikukhulupirira anthu awa angochita manjenje. Ine ndikuganiza iwo akuyenera kukhala ndi kuyezedwa ubongo iwo asanapite ku minda yakunja. Achipentekoste. Mukuona mpweya wake wachiphe ukupha mawu. Oh, ine ndikuganiza iwo ndi china chakenso. Ine ndikukhulupirira izo. Mwaona kubwerera mbuyo monga ena onse achipembedzwa ankachitira ndiwo ndende basi msewu umene iwo akuyendamo. Iwo atero izo zimapha icho. Ola lomwelo limene inu muchipanga bungwe icho, izo zimapha icho. Izo nthawi zonse zakhala zikutero, izo nthawi zonse zidzatero. Icho sichidzaukanso, icho sichinadziwike konse mu mbiri yakale. Mu mbado wa mpingo wa Laodikaya u, Kristu anali kunja kwa mpingo akugogoda, akuyesetsa kuti alowe mkati. Ndipo basi iwo sangathe kupirira nazo izo, iwo sangathe kumvetsera kwa izo. Tsopano ife tikupeza ola limene ife tikukhalamo, mavuto alowamo. Ndiyeno ife tikuyamba kupeza kuti izo zizwitsa sizi kuchitikanso, monga izo zinkachitikira. Odwala akumapita kwa wakudwala. Izo si chifukwa cha Mulungu, ndi chifukwa cha kusowa chitsitsimutso pakati pa anthu. Kulibeko chitsitsimutso. Iwo amakhala ndi kumamvetsera kupita ku nyumba ndikuti chabwino ine ndikuganiza izo zinali zabwino kwambiri. Mwaona kulibeko kudzipereka kumeneko. Kulibeko china chake chimenecho mwa anthu chimene chikuyenera kukhala pamenepo. Ine ndikukumbukira zaka 15 zapitazo kuno mu Arkansas pamene ine ndinali ndi msonkhano waung'ono ku mtunda uku ku Jonesboro pamene pafupifupi anthu 40,000 anayesetsa kuti adzakhalepo anabwera ku msonkhano ku mzinda wa pafupifupi 15,000. Ndipo iwo anadzagona pansi pa magalimoto athonje ndi china chilichonse ndi kumagwira mapepala pa ana awo odwala pasi kuti alowe mkati. Iwo anakhala mmipando yawo ndipo amalephera kuti achokemo usana ndi usiku ndipo amachita kuwatuma okondedwa awo kuti akawa gulire sikono ndipo botolo la chakumwa ndipo amakhala pamenepo usana ndi usiku usana ndi usiku mitima yao inali kutentha inali pa moto basi chinthu chachingono chimene Mulungu amachita chimawayika iwo pa moto ndipo ma 100 aiwa madzalowa iye akadali Mulungu yemweyo usiku uno amene iye anali zaka 15 zapitazo iye akadali Mulungu yemweyo usiku uno yemwe iye anali pamene iye ankalenga miyamba ndi dziko lapansi koma ndi chiyani zimenezo ife tonse tinangotengeka ndipo tinafuna kuti timange mabungwe athu tinafuna kuti timange ichi ndi kumanga ichi ndi kupanga china chake cha pamwamba ndi chonyezimira kufanizira ndi a Joneses ndi a Methodist ndi a Baptist ndi a Presbyteria iwe siuli wa izo ayi iwe siuli iwowo ndi anthu achipembedzo zimene zili zabwino palibe chotsutsana ndiwo kuli akhristu abwino ambiri kunja uko pakati pa iwo koma iwe sukuyenera kudziya njanitsa wekha ndi magrosa khulupirira amenewo anthu amene amakana mphamvu yake iwe sukuyenera kutenga mbali ndi iwo inu mukudziwa vuto lake ndilakuti inu mukuyesera kubweretsamo Hollywood mu mpingo chinthu chimene inu mukuyenera kuti muziyesetsa kuchita ndi kuichotsa Hollywood mu mpingo Mukuona inu mukuyesetsa kupanga chimango chanu kukhala chokongola kwambiri inu mukuyesetsa kuti chipembedzo chanu chikhale chachikulu kwambiri mpaka kuti izo zikukopa chidwi cha anthu ife sitingapite kukakhala mbali yawo ife tikuyenera kukhala nawo iwo mbali yathu Chili chonse chonyezimira kumbukirani Hollywood imanyezimira ndi chidziko pamene uthenga umawala mukudzichepetsa pali kusiyana kwakukulu pakati pa kunyezimira ndi kuwala uthenga umawala mukudzichepetsa ndi kufatsa ndi kudzichepetsa ndi mphamvu pamene Hollywood imanyezimira ndi pali yense kumakuwa ndi kufuula ndi kumazitsatira izo mukuona ife sitikuzisowa izo ife tikufuna tizikhala kuwala koteloko anati inu ndi mchele wa dziko lapansi ngati mchele wataya kupoma kwake imeneyo ndiyo mphamvu yake muthenga tikuyenera tizikhala ndi china chake chikuyenda mmachalichi mwathu timene a Methodist a Baptist a Presbyterian ndi onse iwo azifuna atabwera ife tikuyenera kukhala a mchele mchele umapangitsa ludzu umalenga ludzu mchele umakometsa ngati iwo ukhudza iwo ukuyenera kuti ukhudzidwe Ndipo ife tikupeza kuti zosokonezeka zathu za zikulu zomayesesa kumadzifanizisa ndi Methodist ndi Baptist ndi nyumba za zikulu ndi malo akulu ndi anthu ophunzira bwino ndi masukulu akulu ndi makoleji akulu ndi chilichonse monga chomwecho ife tatsatira zosokonezeka ndipo apa mavuto ayambika ndipo malingaliro auzimu amayangana-yangana ndi kuti pano dikirani miniti pano kodi ife tonse tikusowa kutenga ikumene kukhanso imeneyo kodi gulu lathu lonse lipita muzimenezo ndithu inu mukupita Ndizo ndendende. Inu mupenye ndipo muone ngati inu simutero. Bible linati inu mukanadza tero ndendende ndipo Kristu akanadza khala panja. Mwezi unadzidetsa wokha pamaso pa papa woyambayo asanapite konse ku Roma usiku ina kukuonetsani inu chizindikiro mmiyamba. Sizinanenedweretu iwo unachita izo. Momwe Ambuye akuchitira zinthu mutsiku lino zopambana. Ndiye muola lino la mdima waukulu pamene iwo anali kumeneko mphepo inabwerapo. Ziyembekezo zonse zakupulumuka zinali zitapita. Sopano inu mudzachita chiyani ngati chipembedzo chanu chidzalowa mu Ecumenical Council. Chiti chidzachitike ndi chiyani ndiye ngati zinthu zathu zonse zazikulu zimene ife tamanga pa dziko lapansi kuno chiyembekezo chotsiriza chitapita. Koma inu mukudziwa pamene iwo anatsala pafupi kuti afuule ndipo ziyembekezo zonse zitapita iwo saka anatha kupulumuka ndipo mwadzidzidzi iwo anamuona iye akubwera akuyenda pa madzi. Mu ola la mdima iye anabwera akuyenda. Inu mukudziwa chiyani pamene iye anawasiya iwo iye anali akudziwa kuti zimenezo zikanadzachitika chotero iye anakwera phiri lalitali limene linalipo mdziko ukakwera pamwamba ndi pamene umayang'ana patali ndipo iye anakwera pamwamba kuti iye akhoze kuwaona iwo inu mukudziwa ndipo iye ankadziwa kuti izi zinali zoti zichitika iye ananeneratu kuti tsiku ili lidzakhala pano monga izo zinali mmasiku a Sodomu chomwecho izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu pamene mwana wa munthu akuululidwa ndiye mwana akuyenera kuululidwa kambado kano koipa ndika chigololo kadzafunafuna chizindikiro iko kadzakhala ndi chizindikiro iko kadzakana izo monga iwo anachitira nthawi imeneyo koma icho chidzakhala chizindikiro chachiukitsiro iye akadali wa moyo akuchita monga iye ankachitira ife tikupeza kuti mu ola lalikulu ili opunzira ameneo onse atasimidwa iye anakwera pamwamba kuti iye azikhoza kuwaona iwo iye anali atakhala pamwamba pamenepo pa phiri akuwaona iwo ndipo tsopano yesu anakwere phiri nthawi ino koma iye anakwera kuchokera kumanda anakwera kudutsa mu mphepo kudutsa mwezi nyenyezi kufikira kuti iye anapita pamwamba kwambiri mpaka iye amachita kuyang'ana pansi kuti aziona kumwamba ndipo iye akukhala pamenepo pamwamba tsopano diso lake lili pampheta ndipo ine ndikudziwa iye akutiyang'ana ife iye akuyang'ana ndipo pomwe pano mu ola lino la mdima pamene mipingo yonse yalowa mu madongosolo aakulu ndipo iwo ali ndi dongosolo ili ndi dongosolo ilo zonse zitalongosoledwa monga mipingo ina yonse zipembedzo ndipo chachitika ndi chiyani mu ola la mdima pamene anthu enieni odzazidwa ndi mzimu akudabwa nchiyani chiti chichitike tayang'anani pa ana anga munthu akuti tayang'anani pa mkazi wanga tayang'anani pa ichi ndipo amatuluka msonkhano wa la mulungu kapena lachitatu usiku wa pemphero molawirira kuti iwo apite akaonere we love suse kapena china chake chonga icho pa television okonda za mdziko kuposa kukonda mulungu kumachita monga iwo ine ndinamuuza dona tsiku lina iye anavala mothinitsa kwambiri dresi lake ine ndinati mlongo dresi limenelo likuthina kwambiri izo zikhoza kusamveka bwino kuti ine ndikuuzeni inu zimenezo koma ilo ndilotero ndinu mkhrisitu ndipo inu mukhoza kupanga chopunthwitsa iye anati chabwino mbale branham inu mukudziwa chani iye anati uwu ndi mtundu okhawo umene iwo akupanga ine ndinati iwo akugulitsabe nsalu ndipo ali nawo makina osokera palibepo chowiringula eya mvetserani ndiloleni ine ndikuuzeni inu china chake mzanga wokondedwa osati kukunenani inu ayi bwana ine ndikuyesetsa kuti ndikuchotseni inu mu chizunzo bola ngati mzimu umene uli mwa inu inu muzichita zimenezo uko mkulondola inu mukuyenera kubadwa kuchoka kwa icho tsopano inu mukhoza kuzikapo nokha pa chonena chimenecho koma ndiloleni ine ndikuuzeni inu china chake mwaona chimene mtima wako uli kumeneko kumene kumakhala chuma chako ndiloleni ine ndikuuzeni inu inu mukhoza kukhala wangwiro monga ngati kakombo kwa mwamuna wanu ndipo inu mukhoza kukhala wangwiro basi monga kakombo mtsikana wang'ono kwa bwezi wanu wa mwamuna koma tsiku lina mulungu adzafuna kuti mudzayankhire chifukwa chochita chigololo inu mumakhala olakwa pamene inu muvala monga chomwecho yesu anati aliyense amene ayang'ana pa mkazi namusirira iye wachita chigololo kale ndi iye mu mtima mwake ndipo pamene mwamuna ameneyo adzayenera kudzayankha wochimwa ameneyo chifukwa chokuyang'anani inu chifukwa chochita chigololo ndani anadzipereka izo kwa iye taganizani za zimenezo inu akazi achipentekoste manyazi pa inu mukuona manyazi pa inu ine ndimakukondani inu ndi chifukwa chake ine ndikunena zimenezo chikondi chimakonza ife tili pa kusokonezeka kwakukulu kwa mavalidwe chimodzimodzi basi ndipo zikumasokedwa monga dziko iye anati musakonde dziko lapansi kapena zinthu za dziko lapansi ngati inu mutero chikondi cha mulungu sichili mkomwe mwa inu ine sindikusamala kandi mochuluka bwanji muyankhula mmalilime kudumpha mmwamba ndi pansi kuvina kudula tsitsi kuvala zovala monga choncho inu amuna nkumaloleza zimenezo zipatso zanu zomwe zikukuuzani inu pamene inu muli ndiko kulondola ndendende mzosadabwitsa ife tili muchisokonezo chotero mmene ife tilili ndi mphepo zachikominisi mphepo zachitchalichi mphepo zachibungwe cha ekumeniko ndi nthawi yojoina nthawi yolumikizana amabungwe akuyanjanitsa apantchito akukangana za izo mafuko ali ndi a United Nations akulumikizana mipingo ikulumikizana pamodzi kodi zonsezo zikuonetsera chiyani izo zikuonetsera kuti Khristu ndi mkwatibwi akukonzekera kulumikizana izo ndi zimene zikuyankhula mithuzi yonse iyi ya zinthu ikuonetsera kubwera kwenikweni penyani tsopano pamene ife tikutseka chifukwa ine ndikuchedwa kwambiri ndipo tsopano zindikirani mu ola lalikulu limenelo pamene chiyembekezo chonse chinali chitapita chotanga pulumuke iwo anamuona wina wake akubwera akuyenda pa madzi akuyendapo ndipo chinthucho gawo lomvetsa chisoni mvetserani mwacheru chinthu chokhacho chimene chikanawathandiza iwo anachita nacho mantha iwo anati icho chikuoneka ngati chimzimu icho chikhoza kukhala inu mukudziwa mzimu ngati icho sichinachitikenso iwo akuchita mantha ndi icho iwo akuchita mantha ndi zambwebwe iwa kuchita mantha ndi mtundu wina wa mphamvu ya mdierekezi. Pamene Yesu anati izo zikanadzachitika mutsiku lino. Chinthu chokhacho chimene chingawathandize iwo ndi Yesu Khristu. Osati chipembedzo china, osati ena onse aiwo kujoina pamodzi, zimenezo zingopangitsa izo kumayipa kuposa kale. Chinthu chokhacho chimene chingakuthandize ninu ndi Yesu Khristu. Ndipo pamene iye analonjeza kuti adzabweranso mʼmasiku otsiriza, maonekedwawa ndipo adzachita izi. Kulonjeza basi monga mwana wolonjezedwayo asanabwerere kwa Abrahamu, mbewu yoyambirira, mbewu yachifumu ya Abrahamu. Yesu akanadzati, anati tikanadzaona chinthu chomwecho. Mwana wolonjezedwayo asanabwere, Mulungu akanadzadzionetsera yekha muthupi ndi kudzachita ndendende monga Yesu anachitira. Monga iye ananena kuti iye akanadzachita, monga anati zikanadzachitika mʼmasiku otsiriza. Ndipo pano malonjezo onse amenewo, mwakuti ife tikhoza kuwayala iwo mʼmadazeni pamaso pano pomwe kuti izi zikuyenera kudzachitika. Ndipo mipingo imene kuyenera kukhala ndi manja otseguka kuti ilandire icho, ine ndikuchita mantha pang'ono ndi icho, icho si cha gulu lathu, mwaona? Ndipo iwo akuchita mantha ndi icho. Chinthu chokhacho chimene chingawabweretse iwo kwa Khristu, ndi Khristu mwini wake. Ndipo iwo akuchita mantha kuti icho chikuopsa. Oh, ine sindikudziwa, icho chikhoza kukhala chimzimu, inu mwaona? Ndipo ine sindikudziwa za icho. Kuchita mantha ndi chinthu chokhacho chimene chingawathandize iwo. Ndipo muola la ndima la kusimidwa limenelo, mpingo osankhidwa umenewo, gulu limenelo litakhala kunja uko, anachita mantha kuopa kuti ungakhale mzukwa, iwo sanafune kukhala ndi chochita chilichonse ndi izo. Kenako kunadzabwera liwulo koma lija. Musaope, ndi ineyo. Iye ndi mawu, si choncho iye. Iye sama sinthankomwe kukhala mawu. Tsopano kodi inu simukuamva mawu akunena usiku uno? Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Musaope, ndi ine. Tiye ntiweramitse mitu yathu. Atate akumwamba, madzulo ano akutentha. Maola awa ndi amdima momwe moto umenewo wachokera pa guwa. Inu mukukunkha mmunda. Inu munati ufumu ukufanizidwa ndi munthu amene anatenga ukonde ndipo anapita ku nyanja anakaponyeramo iwo, ndipo pamene anakokera pa mtunda ufumu unali ngati umenewo. Ambuye Mulungu, tsiku lina nsomba yomalizira imeneyo imene ili mmadzi. Inu munati iwo anagwira mitundu yonse. Ukonde wa uthenga umenewo wagwira mitundu yonse. Iwo umagwira akamba, nkhanu, akangaude, njoka, zodya nsomba. Ife siti kudziwa zimene iwo wagwira, koma munali nsomba zina mmenemo zimene inu mumazifuna. Inu nda amene muli woweruza. Koma ife tikuzindikira mofulumira kamba, nkhanu ndi zonse zibwerera kumatope kenanso, kubwereranso kumadzi. Koma tsiku lina nsomba yotsiriza imeneyo, imene inadzozedweratu, kukonzedweratu kuti idzabwera, gawo lotsiriza limenelo lathupi lidzatulutsidwa kuchoka mnyanja imeneyo. Inu munaponya ukonde mʼmasiku a Luther ndi Wesley, Alexander Campbell, John Smith, Calvin, Knox, Finney, Sanke, ena otero, mumbado wa Pentecoste, mʼmasiku a F.F. Bosworth ndi Frochman, amuna amphamvu ameneyo. Inu munaponya maukonde mʼmasiku a Billy Sunday, kumatsika kudutsa mbado. Ndipo tsopano inu mukupala sabe kudutsa pa nyanja. Kodi alipo mmodzi wa iwo wakhala pano usiku uno Ambuye? Ngati alipo, mulole iwo akhale ngati mkazi wang'ono uja pa chitsime. Ngakhale mu chikhalidwe chake cha chiwelewele, iye anazindikirabe kuti inu munali Mesiya. Iye anaona chizindikiro chimenecho zinatheka pamenepo. Iye anati, ine ndazindikira inu ndi mneneri. Iye samaganizira kuti akhoza kukhala Mesiya. Iye anati, ife tikuyembekezera Mesiya, mwakuyankhula kwina. Ife tikudziwa Mesiya akadzabwera, iye adzatiuza ife zinthu izi. Ndipo inu munati, ine ndi iyeyo. Zinatheka pamenepo. Tsopano usiku uno Ambuye, mulole iwo achione chimenecho, ndi ineyo, musaope, ilo ndi lonjezo langa. Chiritsani odwala Ambuye, mupulumutse otayika, mwakhutitse opanda kanthu. Mulole tizichoka usiku uno ndi kumanena mʼmitima mwathu pamene ife tizipita monga iwo amene ankachokera ku Emau. Kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amatumikira kwa ife usiku uno mʼchipindachi kukhalapo kwake kwa umulungu? Momwe iwo anadziwira kuti izo munali inu, iwo anakuyitanirani inu mkati ndipo maso awo anatseguka. Mulore aliense wa ife siku uno tikuita nileni inu mkati. Ngati ife siti kuzimveza izo, mulore ife tikuita nileni inu mkati muli monse. Ndiyo njira yokayo imene inu munga dzululile noka. Ndipo ife tikuzindikira momwe inu muna dzululira noka chitachitika chukitsiro chanu. Inu muna chita china chake mwanjira yomweyo imene inu muna chitira kupachikidwa kwanu kusana chitiki. Tsopano mubwere usiku uno Ambuye, inu munati inu munali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Titaniso kwa ife monga inu munachitira mmasiku amene inu munayima pano mutupi pa dziko lapansi. Ife tipita kwathu opepukidwa mu mtima monga amenewo. Mu dzina la Yesu ife tikupemphera. Amen. Tsopano musonkhano usiku uno ine ndikudziwa kwatentha kwambiri ndipo ife tatsala ndi maminiti 20 kuti tizituluka mu nthawi yake. Ndine ine sindingayimitse kapena kuchinga zinthu zimene ine ndimachita. Ine ndimayendetsedwa ndi china chake. Ine nthawi zonse ndakhala ndikutero moyo wanga wonse ndipo icho nthawi zonse chakhala cholondola. Icho sichinayambe chandiwuzapo ine kali konse koma chimene chinali mu Baibulo. Ine sindingathe kuziletsa izo. Ine sindingachite kali konse ka izo. Icho chimangochita izo muli monse. Ndipo ndine wotsimikiza ngati ndingakhale womvera panali wina wake amene akuchifuna icho. Ndipo ine ndikhala wokhulupirika. Ndipo pa tsiku limenelo ine ndikufuna kudzatero monga Paulo woyera wankulu anati, palibe magazi a munthu aliyense amene ali mdzanja mwanga. Ine ndikufuna ndikuze ninu choonadi, osati monga ine ndimakukondani inu. Ndipo ngati inu munali ndi mnyamata wang'ono, tsopano taganizani za izo dona, inu amene ndinakuzazirani kanthawi kapitako, inu alongo atsitsilometa ndi zinthu. Ngati inu mukanakhala ndi mnyamata wang'ono atakhala uko panseu, ndipo inu mkuti junior wokondedwa, iwe zikanakhala bwino ukanalowa mkati wokondedwa, izo zikhoza kukhala kuti ine sindikudziwa, iwo mwina mwake ayendetsa mokula mbalala iwe. Inu simu kumukonda mwana ameneyo kukonklondola. Inu mupita kumeneko ndi kukamu kudzula chikopa pa iye kapena kumupanga iye kutalowe nkati kukonklondola. Inu muma mukonda iye. Umo ndi momwe utenga ulili. Mulungu ama kukonda ninu. Ndipo iwa amene yama wakonda yama wakwapula ndi kudzudzula mwana aliyense amene abwera kwa iye. Ngati inu simungapirire ndi kukwapulidwa nkuchoka apo ndi kukwiya nazo izo, ndiye ndinu ana apa thengo. Inu si ana a Mulungu. Chotero ingokumbukirani, ilo ndilemba chabe. Sopano, mawu ochokera kwa iye, liuli modzi, likhoza kutanthauza mochuluka kuposa zomwe ine ndinga yankhule miyoyo mamiliyoni. Ndiyeyo. Ife tikudziwa lonjezo lake. Ife tikudziwa chimene yana lonjeza kuti adzachita. Sopano, ine sindikudziwa ngati kodi ife tipanga kuchokera pa kodi iye anapereka makadi kenaso. Kodi iwe unapereka makadi lero? Chinali chiyani icho? J, chabwino. Chabwino. Kuti tisunge nthawi tiyeni tingoyambira pa nambala 1. Tsopano iwo mwina mwake alipali pose mchipindachi. J nambala 1. Ndipo tsopano tinali ndi kusakaniza kwina. Ife tinayambira nthawi ina, tinayambira pa iyi. Nthawi ina ena kumbuyo ndi kutsogolo ndipo zungulira. Koma ife tawasakaniza iwo pozungulira apa. Koma munthu aliyense amene amadzalowa tsiku lililonse amakhala ndi mwayi wobwera pa nzere. Izo sizitanthauza chifukwa choti iwe uli pano. Ndi angati akudziwa mu msonkhano uno akhalapo pafupifupi kawiri kuchuluka amene achiritsidwa mwamvetsera monga momwe anachiritsidwa kuntunda kuno. Ndithudi inu mukudziwa zimenezo. Mwaona khadi la pemphero ndi basi kungoti tiwatengere anthu kubwera kuno kudzalandira mzimu woyera pakati pawo. Chotero monga momwe munazolowerera kuchita izo, ife sitikusowa ngakhale kuti tikhale nawo iwo pano. Ife tikhoza kuwasiya makadi a pemphero basi monga ife tinachitira usiku wathawu. Ife sitinakhale ndi makadi a pemphero usiku wathawu. Mzimu woyera unapita pakati pa iwo amene analibe makadi a pemphero. Ndipo ine ndinaona zinthu zambiri zimene ine sindinayankhule kali konse kokhudza izo. Chifukwa ine sindinadziwe ngati izo zinali chomwecho kapena ayi. Izo zinakhalabe mdima apa iwo. Ndipo ine ndinangozisiya izo zokha. Ine sindinadziwe sizikanachitika bwino konse kuwayitana iwo. Chilichonse chimene iye amanena chimakhala cholondola. Chotero muzimvetsera kuchimene iye akunena. Tsopano, kodi inu munanena kuti amene anali J nambala 1 ndi anali ndi khadi la pemphero kwezani dzanja lanu. Iwe uyenera kuti walakwitsa mwana. Ayenera kukhala ena, oh pepani, oh kumbuyo uko motsamira khoma kumbuyo, bwerani kunodona. Iwo amangobweretsa makadi awa kuno tsopano, mnyamata, mbale borders kapena bile, moji, nthawi zina awiri onsewo, amadzasakaniza makadi amenewo inu mukuona. Ndipo kenako nkukupatsani inu khadi lanu, lililonse limene inu mwafuna. Ife sitimadziwa, iwo basi, uyu akhoza kutenga nambala 5, ndipo uyo kutenga nambala 7, uyu kutenga nambala 15, ndipo uyo 95, ndipo ife sitimadziwa. kuchiritsidwa ndiyeno kenanso pamene ine ndibwera ine basi pali ponse pamene chingakhale pa mtima wanga ine ndimaitana kuyambira pamenepo zilibe kanthu kuti ndipati ine basi ngati ine ndinena nthawi zina ine ndimawerenga ndi angati amene ali pa nzere ndikuwagawa iwo ndi amene ali pa nzere uwu ndikupeza yankho mukuona ndiyeno ngati ine sinditero bwanji ine basi chilichonse chimene chingabwere m'malingaliro mwanga poyamba ine ndimaitana nambala 1 J nambala 2 nambala 2 nambala 3 nambala 4 nambala 5 nambala 6 7 8 9 10 alole niwo azibwera mwaona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zabwino zimenezo ndi mmene timachitira kazibwerani bikirani wina anapita njira inayo ine ndinali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 uko nkulondola tsopano apa ndi zapa 10 chabwino 11, 12, 13, 14, 15. Amene ondi 5 onje zera. 1, 2, 3, 4, 5. Zabwino. Zabwino zimenezo.
16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. We see 4.
16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Ine ndikungoona folowoka 20 kodi 20 anayankha chabwino tsopano ife sitikufuna kuti tikhale ndi ambiri kwambiri atayima pakamodzi tsopano ngati ife titana ndi awa ndipo titati tafulumirirapo mokwanira ife titenga ena onjezera ife sitimaitana mwina mwake ife tiyeni ife tiyesere ena pang'ono tiyeni tiyesere ena 5 21 mpaka 25 muma J aloleni iwo ayime ngati inu mungathe 21 mpaka 25 1, 2, 3, kumbuyo komwe uko, 4. 1, 2, 3, 4. Amene yondi 5. Chabwino, tsopano tieni tingo imira pamenepo. Alipo 25 panzere, ndipo iwa kufola nzere kumusikuno. Tsopano, ine ndikupemphani inu kukondeledwa kumodzi. Kodi inu mungandipatse ine chanu chosagawanika. Mumupatse mulungu cheru chanu chosagawanika. Kwa maminiti 15 otsatira, 16. Kodi inu muchita izo? Ndipo kodi inu muchita ichi? Segulani ntima wanu. Tsopano kumbukirani chimene ine ndanena. Musalole izo zipite kumbuyo kwanu monga ngati madzi akamagwera pa msana wa bakha. Monga kunena kwa kale kuja. Musati muchite izo. Kanizirani ichi. Ngati ine ndingakuze ninu chilichonse chimene sichili mulemba, ndilo njezo la olali, inu muli okakamizika kuti muaone amane njala pano, ndipo abwere adzandiuze ine za izo. Uko nkulondola. Ine sindimaphunzitsa chilichonse koma chimene chili mumau. Ndipo ngati ine ndingakhale molondola ndi mawu ameneo, ndipo ngati ine ndinganene kuti zili mwanjira imeneyo, ndipo Mulungu iwo ali mu Bible, ngati mngelo wa Ambuye angandiuze ine china chake chimene sichinali mu Bible, icho sichingakhale mngelo wa Ambuye. Uko nkulondola. Iye sanayambe wandiuza ine nthawi imodzi chilichonse koma chimene chinali mu mawu ameneo ndipo inu mundichitire ine umboni. Iye sanayambe wanenapo kanthu kamodzi mwa ma 100 ama 1000 ndi ma 1000 ndi zinenero za mdziko pomwe iye anayambapo nthawi imodzi wanenapo kalikonse kolakwika kapena kunena kalikonse kamene sikanachitike. Mvetserani. Afuse na mane njala ndiyo pano. Izi zimene inu nonse mukuziona pano ndi mbali ya ing'ono ya izo. Nkulondola uko abale, bwanji kunja uko, ndi kunja moyo wapandeka, kumene iyamati pita kumusi kumalo awa, ndipo ukaone izi, ndipo ichi chikachitika, ndipo ukanene ichi kuno, kumusi kuno, izo zima kala mongo wilikiza nthawi zonse, maona, chaka ndi chaka. Antu maomvetsera ama ngona zinthu zochepa. Koma tsopano, ngati nimunga kale molemekeza, tsopano, aliyense ali munzere wa pempero uwu waima apa alendo kwa ine kwezani mwamba manjanu ngati numuli. Chabwino, ndiangati kunja uko amene ali akudziwa kuti ine sindi kudziwa kali konse ka inu kwezani mwamba dzanjalanu. Tsopano pamene zikomo inu. Ine sindi kusamala pamene inumuli, kaya inumuli mwamba pakonde kumbuyo mwatsamila koma kutsika apa pali ponse pamene inumuli. Ine nditero. Tsopano ichi ndi cha ubwino wanu. Ichi ndi choti chikupindulireni. Maona? Ichi ndi choti chikupindulireni. Ine ndi maganiza amene ndi mdzukulu wanga wang'ono akuyankhula ndine pamenepo. Koma siye. Ine ndi mdzukulu wa mwamuna wang'ono muno pena pake usiku uno. Iye ndi wa usinkhu meneo. Ndipo ine ndi maganiza kuti ndipo wang'ono. Iye nthawi zonse amati iye abwera adzayima pa nsanja ndi kudzalalikira mmalo mwanga. Ndipo basi iye sanakwane zaka nziwiri zomwe. Ine ndikuganiza mnyamata wang'ono uyo akusaka amayi yake. Chotero kumbukirani. Ine ndikuyesetsa kuti ndikuthandize ninu. ine mulungu akudziwa zimenezo. Ine ndikuyesetsa kuti ndikuthandizeni inu. Mwaona? Tsopano onani. Ine ndikufuna inu mupindule ngati yati abwere pakati pathu. Tsopano taganizani za izo. Munthu wa Yesu Khristu akugwira ntchito muthupi monga iye analonjezera iye akanadzachita potsiriza. Ndiangata kudziwa kuti iye analonjeza zimenezo. Basi monga momwe izo zinachitikira uko ku Sodomu, pamene ngelo anali ndi msana wake atautembenuzira, ndipo amene anali mulungu. Kodi inu mukukhulupirira kuti amene anali mulungu? Ndiangata kukhulupirira kuti amene anali mulungu. Ndithudi izo zinali. Baibulo limati izo zinali. Ndipo iye Yesu analozera kwa izo. Tsopano zindikirani. Tsopano inu amene muli kunja uko opanda khadi la pemphero. Ine ndikufuna inu mundichitire ine china chake pali ponse pamene inu muli. Tsopano kumbukirani zinthu izi. Penyani pamene iwo ukuuzani inu kuti mwachiritsidwa kapena chimene iwo ukuuzani inu kuti muchite. Penyani chimene iwo unena. Ngati iwo ungokuuzani inu zimenezo ndi zakuti zimange chikhulupiriro chanu. Ndipo kenako pamene chikhulupiriro chanu chifika pamalo inu mungofikira ndi kumuvomereza Mulungu. Izo si ine, chifukwa Atate akumwamba akudziwa, ine ndikuyangana pasi pa nzere upano, ine sindikumuona munthu mmodzi amene ine ndikumudziwa. Ine sindikutha kumuona koma pafupifupi anthu awiri kapena atatu mwamvetsera onse amene ine ndikuwadziwa. Ndipo ine sindikudziwa monga pakali pano, ine ndikhoza kunena kumuloza mmodzi. Ine ndikudziwa kuti Edmund Way anali pano maminiti pang'ono apitawo, ine ndimaganiza ine ndinamuona iye, ndipo ine ndinaponya. Ngati ine sindikulakwitsa, ine ndikumuona wina wake amene ine ndikumudziwa, ndi mwamuna ndi mkazi wake, ndi mtsikana wang'ono wotchedwa Fritzinger, wochokera uko ku Ohio. Ndi choncho ndinu mbale Fritzinger, inu mwakhala ngati mukachingwe kakang'ono pamene amene ndi mbale ndi mlongo Fritzinger wochokera ku Ohio, anzanga ine. Ndipo kunja kwa zimenezo akhala kumbuyo uko ndi a ine ndikuona kumbali ikuno kuli bambo okalamba akupitirirabe usinku wa zaka 92 zakubadwa, dzina lake William Dow. Iye ndi mkazi wake, iye ndina mwino William Dow mu Ohio, bwenzi wanga weniweni. Osati kale kwambiri iye anali zaka 91 zakubadwa, anali ndi kulephera kwa thunthu kwa mtima, matenda a mtima. Ndipo mkazi wake anandiyimbira ine kuti ndibwere msanga, iye anali akufa nthawi imeneyo. Ndipo pa iye wakhala bwenzira pa mtima chomwecho kwa ine. Pa njira yanga yopita kukamuona iye, ine ndinali wankhawa. Ndipo ine ndinayima, ndipo limodzi la magudumu anga linachoka munzere, limangodula taya langa mzidutswa. Ndipo ine ndinapita pa station ya Texaco, ndipo ndinagula mafuta, ndipo iwo anabwerapo ndikudzaliona ilo. Ndipo ine ndinayang'ana muntunda, ndipo ine ndinamuona mbale Dao akuyenda kumadutsa pa chalichi changa, akudzandigwira dzanja langa, ine ndinati ambuya alemekezeke. Ndipo ine ndinayang'ana mbuyo mbali iyi, ndipo apa iye amabwera m'musi mwa nseu, ndipo anadzandigwira chanza. Ine ndinapita kwa iye. Ine ndinawaona dokotala ake, Myuda wachichepele kapena bambo wa usinku wa pakati, bambo wachiyuda. Ndipo ine ndinati, watani iye adokotala? Anati, iye alibe ngakhale mphamvu zoti amenyere mkomwe. Anati, iye alipansi pa tenti ya mpweya. Anati, iye afera pomwepo. Iye anati, kumbukirani, iye alindi zaka 91 zakubadwa. Ine ndinati, inde bwana. Anati, iko ndikulephera kwa thunthu kwa mtima, palibe chimene chingachitidwe. Anati, yakwana nthawi yoti azipita. Ndipo ine ndinati, inde bwana, koma ayi, iye sakupita. Ndizo zonse. Ine ndinakalowa, ndinayika dzanja langa pasi pa tenti, ine ndinati, mbale Dao, iwe ukutha kundimva ine? Iye anayang'ana mwamba kwa ine. Tsopano kwenikweni, mudzina lake iye ndi wachi German, D-R-U-G-H. Ndipo ine ndimangolitchula ilo Dao. Mwaona? Ndipo ine ndinayika dzanja langa pasi pa tenti, ndipo ine ndinati, iwe ukundimva ine mbale Dao? Iye anati, ea. Ine ndinati, iwe sukupita. Ine ndaona kale kuti iwe sukupita. Sabata imodzi kuchokera pamenepo, nditayima muchalichi changa, ndani amene amabwera akuyenda kudutsa pa chalichi koma mbale Dao. Ine ndinachoka pa nsonkhano, ndipo ndinapita uko kumtsinje kupita kumalodyera kuti ndikadye. Ndipo pamene ine ndinadzachoka mugalimoto, ndipo ndimayenda munsewu, apa panadzabwera mbale Dao ndi dzanja lotambasula. Masomphenya amenewo samalephera. Ndipo bambo ameneyo wa zaka 91 zakubadwa, ndipo amatsatira msonkhano uliwonse anali ku California. Kodi inu mungangokweza dzanja lanu mwamba mbale Dao
wakalapoyo kuti anthu athe kuona chimene msilikali weniweni ali tsopano apa wakhalapo mwe apa mwaona zaka 91 zakubadwa ndipo amatsatira msonkhano uliwonse ine ndikakhala kukachisi iye amayendetsa ma 100 ama miles tsiku lililonse kuti adzandimve ine ndikulalikira uthenga wa ung'ono ndikubwerera mulungu kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo ine ndinati tsiku lina ine ndimayankhula ndi iye ine ndinati ine ndingakuchitireni inu chiyani mʼbale Dau basi chopempha chimodzi mʼbale Branham pamene iye adzabwera ine ndikufuna ndizidzapita ndi iye anati musadandaule izo ndi zotetezeka ndithudi tsopano bamboyo anabwera anadzabatizidwa anabwera ndipo analandira ubatizo wa mzimu woyera ndi chilichonse basi wantchito wodabwitsa wa khristu tsopano ine ndimufunsa aliyense molemekeza kwenikweni inu muyang'ane mbali iyi ndipo muzipemphera tsopano ndi aphunzitsa ngati ali muno amene akudziwa kuti iye ndi wansembe wamkulu pakali pano amene akhoza kukhudzidwa ndi zomvelera za zifoko zathu chabwino ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo wansembe wamkulu yemweyo iye akhoza kuchita mwanjira yofanana kokha iye thupi lake lili pa mpando wachifumu wa mulungu ndi angati akudziwa zimenezo thupi la yesu lili pa mpando wachifumu wa mulungu koma iye amagwiritsa ntchito thupi lathu kuti akadzionetseremo iye mwini chimodzimodzi monga iye analonjezera kuti adzachita ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita ine ndikufunsani inu kuti mukhale bata mukhale olemekeza penyani pempherani tsopano atati akumwamba ine ndayesetsa basi kukhala molemekeza monga momwe ine ndikudziwira kuchita kwake za izo tsopano liwu limodzi lokha lochokera kwa inu tsopano ambuye ndipo kenako mulole liwu lakachetechete laling'ono litsike pansi kudutsa mwamvetserawa ndi kuti ndine musaope perekaniza atate ndipo ine ndikudzipereka ndekha kwa inu ndi uthenga umene walalikidwa usiku uno ndi mawu anu kuti atsimikiziridwe inu simukusowa kuti muchite izo koma ngati inu mungachite izo kapena inu muchita chitani izo chifukwa chakuti inu munalonjeza kudzatero ine ndikupemphera kuti inu mupereke izi mu dzina la yesu amen ndipo aliyense molemekeza kwenikweni molemekeza kwenikweni basi muli bwanji inu tsopano ine ndikupatsani inu lemba pamene ife tikupitilira ngati ambuye atero ine sindikudziwa koma ba ndipo ine ndakhala ndikulalikira chomwecho mwaona umenewo ndi mtundu umodzi wakudzoza uwu ndi mtundu wina wakudzoza uwo unali mdaliso chabe uwu basi chinthu chimodzi zimangotenga moyo kuuchotsa mwa iwe tsopano dona wayimapa ine sindinayambe ndamuonapo iye mu moyo mwanga kodi ife ndi alendo ine ndikukhulupirira inu munati kanthawi kapitako ine sindikukudziwani inu mulungu akukudziwani inu iye amandidziwa ine kodi inu mukudziwa kuti chimene ife tayimira pano tsopano ife tidzayenera kudzayankhira kwa izo pa tsiku lachiweruzo inu mukudziwa zimenezo inu mukudziwa kuti chimene ife titi tichite tsopano mulungu adzatipanga ife kuti tidzayankhire izo kumwamba uko ine ndangonena zimenezo kwa cholinga tsopano ngati ambuye yesu angawulule kwa ine chimene inu mukuchita chimene chili pa mtima wanu kapena china chake monga chimenecho kodi inu mungazikhulupirire izo inu mukuyenera kuti mukhulupirire zimenezo simutero inu kodi inu mungazikhulupirire izo kunja uko inomvetsera tsopano ife tikuyima ndendende basi monga mkazi wa pachitsime ndi ambuye wathu mwamuna ndi mkazi akukumana nthawi yawo yoyamba mukuona ndi ife apa kukumana kwa ameneyo ndi yohane woyera mutu wa 4 tsopano ngati mzimu woyera ungati ngati inu muli pano chifukwa cha wina wake ngati inu mukudwala ngati ndi vuto lapakhomo ngati ali mavuto azachuma chilichonse chimenecho chili ine sindikudziwa kalikonse koma iye akudziwa koma iye akhoza kuzindikira malingaliro amene ali mu mtima mwanu iye ndi mawu ine sindingathe ndine munthu inu muli ndi manjenje pang'ono ndipo ndi chifukwa chake ine ndikuchitira izi inu mwaona ndilo limodzi la mavuto anu ndi manjenje uko mkulondola ndipo inu muliso ndi nthenda ya shuga chimenecho ndi chinthu china chikukuvutani inu uko mkulondola zosokonezeka basi zinthu zambiri zimene zidzakuvutani mkulondola uko ngati izo zili zoona kwezani mmwamba dzanja lanu mukuona kodi inu mukukhulupirira iye akuchizani inu inu mukutero tsopano manjenje anu akuyambika chifukwa cha usinkhu wanu maona Koma tsopano izo zonse zikuchokerani inu. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti mwachikhulupiriro ife tipi takukavale. Ndikukhala ndikuyikidwa magazi. Tsopano izo ndi ndendende basi chimene iye anachita. Iye anamuza mkazi pa chitsime chimene vuto lake linali. Lake linali amuna ambiri mbiri. Lanu ndi chiyani? Ine ndikuganiza ndi manjenje. Ndipo zinthu ziwiri kapena zitatu zonjezera zovuta ndi inu. Nkulondola uko si choncho? Ndicho chinthu chomwecho. Tsopano pamene iye anabwera kwa Simoni, iye anamuza iye yemwe iye anali. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kundiuza ine lomwe dzina lanu lili? Kodi izo zingakupangitseni inu kukhulupirira mochuluka? Izo zikhoza? Akazi a strong, stout. Kodi inu mungakhulupirire? Pitani ndipo mukakhulupirire, ndipo inu izo zonse zatha. Amen. Bwerani, inu mukukhulupirira, inenso ndi mlendo kwa inu. Ine sindi kukudziwani inu. Mulungu akukudziwani inu. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye akhoza kuwulula kwa ine chimene vuto lanu lili? Ndipo ngati iye atero, ndiye Ambuye Mulungu adalitsidwe. Nzoona izo? Tsopano musati muzidandaula. Mwaona? Ndizo izo ndiye kuti inu mukumvelera zimenezo. Chabwino.
You are suffering also from a nervous condition, mental nervous.
Inu mukuvutikanso ndi vuto la manjenje. Manjenja ubongo, ndipo mukumafoka mopweka. Ndipo inu mukuvutika ndi vuto la chikhodzodzo. China chake cha vuta ndi chiwindi, ndipo inu mukuthama gazi. Uko nkulondola. Inu muli ndi china chake, akungokhala abambo akuonekera apa. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kukuchizani inu, kuchiza amuna anu naonso? Wapanga iwo kukhala bwino? Kodi inu mukuganiza kuti vuto la mimba liwachokera ndipo iwo akhala bwino? Ndicho chimene iwo akuvutika nacho. Pitani mukaike manja anu pa iwo, mukawawuze iwo chomwecho ndipo izo ziwachokera iwo. Ine ndi mlendo kwa inu. Ambuye Yesu akutidziwa tonse a ife, si choncho iye. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kukuchizani inu? Ngati Ambuye Yesu ataulule kwa ine chinthu chimene chiku. Chimene inu, chimene chiri mu mtima mwanu. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye akuchizani inu? Inu mwakhalapo ndi vuto lina. Inu muli ndi vuto la ndulu kwa chinthu chimodzi. Ndipo chinthu china, icho chapangitsa chikhodzodzo chanu kukhala ndi vuto la zilonda. Koma izo ndi zimene adokota lanu ananena. Tsopano, chinthu china ndi kuti iwo akufuna kupanga operation zimenezo. Ndiko kulondola ndende. Sizoona zimenezo? Tsopano, kodi inu mukukhulupirira kuti iye akhoza kuzilambalala zimenezo? Kodi inu mukuganiza kuti chikhulupiriro chanu chili mwa iye? Tsopano, inu mukudziwa kuti ameneyo si ine ndikupanga zimenezo? Inu mukukhulupirira? Chabwino. Pitani ndipo monga momwe inu mwakhulupirira, momwemo zikhale kwa inu. Ife ndi alendo kwa wina ndi nzake, ine ndikuganiza. Ambuye Mulungu akutidziwa awiri tonsefe. Kodi inu mukukhulupirira iye ndi wokhoza kuwulula kwa ine zinthu zimene zingakuthandizeni inu? Inu mukukhulupirira kuti iye atero? Ine ndikuti motsimikiza. Izo ndi zabwino kwambiri. Izo nzabwino kwambiri. Tsopano, inu muli ndi zinthu zambiri zovuta ndi inu, zosokonezeka zochuluka kwambiri ndi zinthu, ndi chifuwa ngati, ndipo inu mukulephera kuthana nazo izo, ndipo ndinu amanjenje kwenikweni. Ndipo izo nzoona. Ndiye inu muli ndi cholemetsa pa mtima wanu. Ndipo cholemetsa chimenecho ndi cha wina wake amene ali mwana wanu. Ndipo iye akukhala ndi vuto, mavuto ena apa nyumba. Iye ndi mkazi wake, iwo nthawi zonse amakhalira kukangana ndi kumapitirira. Ndipo inu mukulemedwa nazo izo. Izo nzoona. Tsopano inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse, ndipo izo zonse zisiya ndipo zichoka. Inu mukhulupirire tsopano. Ambuye akudalitseni. Muli bwanji Bwana. Ine ndi mlendo kwa inu. Ndipo ndinu mlendo kwa ine. Ndipo izo zikuyamba. Masomphenya tsopano, ine ndikuona zikuoneka ngati nyumba yonse ikulandira kuwala, ngati mtundu waka mvuluvulu ukuzungulira. Mukuona? Koma kodi inu mukukhulupirira kuti Ambuye Yesu akhoza kuwulula kwa ine chimene inu mwayimira pamenepo? Inu mukukhulupirira kuti iye angatero? Ine ndikhulupirira zimenezo nanenso. Ine ndikungoyankhula ndi inu kuti ndikhudze mzimu wanu, ndende ndi chimene ine ndikuchitira izo. Mwaona? Ine sindikukudziwani inu. Dotero izo zikuyenera kukhala china chake kupatula ine chimene chikuchita zimenezo. Ine ndikuyenera kudzichotsapo ndekha kwa thunthu basi kutali ndi ine mwini kuti iye achite izo iye mwini. Inu mukumvetsa?
Tsopano, chintu chimodzi, inu mukuvutika ndi vuto lalikulu la manjenje. Ndipo vuto la manjenje limeneli lakhalapo kwa kanthawi. Uko mklondola. Ndipo vuto la manjenje limenelo lakupangitsani inu kukhala ndi kuthamanga kwa magazi aponso. Ndipo inu munakhala ndi kuuma kwa ziwalo. Ndi zimenezo. Kunena inu mwina mwakhala muli mlaliki kapena inu ndi mlaliki. Tsopano inu ndi mlaliki. Ine ndinakuonani inu mukuima pa guwa. Ndiye mukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu ndipo manjenje amenewo akusiyani inu. Azitumiki onse amakhala ndi zimenezo. Inu mukhala bwino kabwerereni pa guwa lanu ndipo mukamvere Mulungu ndipo mukakhale woona ku mawu amenewo. Yesu Khristu. Inu mukukhulupirira vuto lanu la nsana lakuchokerani inu mwakhala pa mpando. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Chabwino bwana. Ndiye ingopitirirani kuyenda mukuti zikomo inu Ambuye. Bwerani dona. Inu muli bwanji. Inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake. Chabwino. Kodi inu mukukhulupirira kuti vuto la dona ameneyo vuto la chikazi likusiyani inu? Inu mukutero? Ndiye zipitirirani kumati zikomo inu Ambuye. Vuto la impsyo, vuto la nsana, mumsana mwanu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu, ndipo akupangani inu kukhala bwino kwa izo. Inu mukukhulupirira kuti iye akupangani inu kukhala bwino, chabwino, tengani chanu. Bwerani dona, ndine mlendo kwa inu. Ngati ine sindinanene kalikonse kwa inu konse, kodi inu mungakhulupirira kuti kukhalapo kwa Mulungu kuli pano kuti kudzachiritse odwala. Inu mungatero. Chabwino, ngati inu mukutero, vuto lanu la mimba. Ine ndinakuza ninu. Inu maona, ndizo, izo zapita. Ine ndinakuza ninu. Maona, muli bwanji bwana. Mulungu amakhala mu mtima. Ndipo mtima wanu akhala ukuonetsa apa posa khalitsa apa zoipa. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye azipanga izo kukhala bwino, pitirani pa njira yanu ndipo mukhulupirire izo. Mulungu akudalitseni inu. Inu mukhulupirire iye azipanga izo kukhala bwino. Inu mukuchita manjenje zakupangitsani inu kukhala ndi vuto la mimba, zilonda za mimba. Izo zikukuvutitsani inu mukatha kudya. Inu mukukhulupirira kuti izo zonse zapita tsopano, pitani mukadzipezere nokha china chake kuti mudye. Zikumavuta kuti inu mudzuke nsana wakhala kukuvutani inu moyipa kwambiri. Iwo sikuvutaninso inu kenanso ngati inu mungakhulupirire izo. Kodi inu mutero? Chabwino pitirirani ndipo mulole Ambuye Yesu akupangeni inu kukhala bwino kwathunthu. Nchiyani chikukupangitsani inu kukhala wamanjenje kwambiri? Ingopitirirani kumati ine sindikhalanso wamanjenje kenanso ndipo inu simukhala nawo. Pitani ndipo mukakhulupirire. Chabwino bwana. Bwerani dona. Tsopano mkazi wa ku Ethiopia ndi mzungu. Basi ndende monga china chake chimene anakumana tsiku limenero Yesu. Iwo anali ndi kusalana monga momwe iwo ankachitira kumwera. Koma ife tilibenso izo pano. Yesu anawalola iwo kuti adziwe kuti anthu onse anali anthu a Mulungu. Panalibe kusiyana, mwaona? Kaya iye anali mu Yuda kapena Msamaria. Tsopano ngati Mulungu sakuthandizani inu, posachedwa apa nyamaka zimeneyo ikupuwalitsani inu. Koma kodi inu mukukhulupirira kuti iye akuthandizani inu, akupangani inu kukhala bwino? Basi monga momwe mzimayi anachitira, pitani pa njira yanu ndipo mukawawuza anthu anu zinthu zazikulu zimene Mulungu akuchitirani inu. Chabwino. Tsopano pali dokotala wa operation amene wakonzeka kuti alowetse mpeni.
Just a moment. It wasn't this woman. Just a moment, everybody reverent now. Satan tried to do something.
Mpindi chabe, izo sanali mkazi uyu. Tsopano mpindi chabe, aliyenza akhale molemekeza tsopano. Ndi satana amayesera kuti achite china chake. Ndi ize apa. Chotupa.
Tumor.
Chotupa. Awili nonsa inu, uko mkulondola. Inu muli ndi chotupa, iye ali ndi chotupa, ndipo njerekeza amene akufula kufuna chithandizo kwa wina ndi nzake. Koma mzimu woyera ukufula naonso. Inu mukhulupirira ndani? Iye, chabwino. Dzukani pamphasa imene yodona. Dzukani pamachira amenewo. Dzukani po pamenepo ndipo mukhulupirire. Pitani mumukhulupirire iye tsopano. Amen. Kodi inu mukukhulupirira? Zinthu zonse ndi zotheka. Kodi inu mukukhulupirira? Nanga bwanji inu mwamvetsera? Tiyeni ife time pa mapazi athu tsopano. Pomwe pano ndi nthawi yoyenera kuchita izo. Munthu aliyense, Mulungu akudalitseni. Munthu aliyense ayime pa mapazi anu pakali pano. Mupereke matamando kwa Mulungu. Kwezani mwamba manja anu. Zikomo inu Ambuye Yesu. Ife tikukutamandani inu chifukwa cha ukulu wanu. Ndikuchiritsa kwanu pa odwala.